Tili panonso mudzina la Ambuye Yesu ndikudzamva za ntchito zazikulu ndi zamphamvu zimene inu mwazichita m'mbuyo umu. Ndipo tsopano ife tayimirira ndi chiyembekezo zikudzusa chikhulupiriro chathu ndi kutidzoza ife kuti tikhulupirire kuti zimene zapemphedwa usiku uno ziperekedwa. Inu mukudziwa china chilichonse cha izo zonse zimene iwo azipempha. Ndipo ife tikuwapempherera iwo makamaka Ambuye, iwo amene ayandikira kufa. Mubweretse mtendere ku moyo wawo ngati mulibe mokale mmenemo. Mubweretse machiritso kwa thupi lawo. Mupereke iza Ambuye, mudalitse kubwera kwathu pamodzi. Ife tikupemphera Ambuye pa msonkhano wa pemphero wa usiku wa lachitatu kuti monga ife tasonkhana kudziwa kuti paliponse pamene awiri kapena ochuluka asonkhana pamodzi, inu mudzakhala ndi ife. Ndipo ife tikukupemphani inu Ambuye kuti mutipatse ife mawu anu usiku uno. Mulankhule ndi ife Ambuye ndipo mutenthetse mitima yathu mwachilendo kuti ife tikadziwe momwe tingadzikhalise tokha akhalidwe chifukwa cha nthawi yopambana imene ili mtsogolo, pamene tikukhulupirira kuti ife tikuyandikira kudza kwa Ambuye. Ife tikukuthokozani inu chifukwa anthu tsopano ayamba kupeza chikhulupiriro chokondedwa kwa iwo, ndipo akudziwa chomwe chikhulupiriro chikutanthauza. Ndikudziwa ngakhale kukuthokozani inu chifukwa cha misonkhano ili mtsogolo akukhulupirira kuti inu mudzachita china chake. Ambuye, ife tikudikirira ndi chiyembekezo monga masiku akale. Tikukhulupirira kuti nthawi ili pafupi imene inu muti mudzangokwezera mmwamba mazenera akumwamba ndi kutsanulirapo malonjezo amene Mulungu wawalonjeza mu tsiku lotsiriza lino. Tsopano ife tikukupemphani inu Ambuye kuti mukhale nawo onse kuzungulira mafuko, monga lero ife tamva kuti alipo ambiri kuno paliponse amene ali ndi chosowa. Muwapatse iwo zopempha zawo Ambuye. Ndipo ife tikupemphera kuti tilione dzanja la mphamvu la Mulungu likuyenderera pa dziko lonse pakati pa iwo amene akuyembekezera chinthu chachikulu ichi. Mutikhulukire ife tchimo lathu, mutikwapule ife Ambuye ndi mzimu wanu ndi mawu anu kuti ife mwatokha tikhale akhalidwe a ntchito omvera mu chifuniro cha Mulungu. Mutilole ife tizikumbukira ndi kuyesera kuganiza mu mitima yathu chimene Akhristo yambirira ankachita. Ife tingakumane ndi anthu a mtundu wanji ngati ife titakumana nawo iwo amene anakumana ndi inu kwenikweni, momwe nkhope zawo ziyenera kuti zinkawala ndi chikhulupiriro ndi chisangalalo, momwe mioyo yawo iyenera kuti inkakhala mawu a moyo a Mulungu basi, akalata olembedwa owerengedwa ndi anthu onse pamene iwo ankayenda ndi kukhala pakati pa anthu. Mulungu, perekani izi kamodzinso. Ng'ole mioyo yathu ikhale yoperekedwa kwambiri kwa inu, mwakuti mzimu woyera uzizikhala moyo wokha kupyolera mwa ife, ndipo mulankhule kudzera mwa ife Ambuye. Mulole ife tikakumbukire malingaliro mwathu pamene ife tikuyenda pa nsewu tikukhudzana nalo dziko. Ife sitikuyenera kuti tizikhala monga iwowo. Ndipo ife tizima pambali ndi kuwapatsa iwo malo Ambuye, ndipo malo awo wayenera kuno pa dziko lapansi. Ife tizitenga mpando wakumbuyo wozindikira kuti ife ndife nthumwi zochokera ku dziko lina. Ife tili nawo ufumu umene ukubwera mu mphamvu Ambuye. Ndipo mfumu yathu yayikulu ifika posachedwapa, ndipo idzatenga maufumu onse amene ali mu ulamuliro wake. Ndipo iye azizalamulira ndi kukhala mfumu pamodzi ndi iyeyo kuno pa dziko lapansi zaka chikwi ndi kukakhala ndi iye kwa nthawi zonse. Tili ndi izi m'malingaliro Ambuye. Tsopano ife tikuyang'ana mtsogolo ku yankho la funso lathu. Ife tikuyang'ana ku chozinenera chathu. Ngati ife tachita chilichonse, tanena chilichonse, kapena taganizapo chilichonse chimene chinali chosiyana ndi chifuniro chanu chachikulu, mulole magazi a Yesu Khristu atiyeretse ife. Mutitsogolere ife Ambuye, monga Mulungu ananena usiku uno zokhudza iye ndi mwamuna wake akupita ku Chicago. Muwatsogolere iwo Ambuye Mulungu mpaka akafike pamalo amene inu mungathe kukawagwiritsa ntchito kuti iwo akakhoze kukhala nyali zakuwala kwa ena amene akupapasa mu mdima amene sakumudziwa Ambuye wathu Yesu. Tsopano ife tikukupereka msonkhano kwa inu ndi kumvetsera mawu anu okonza kuti ife tikakhoze kudziwa momwe tingakonzekere ola lalikulu ili. Mu dzina la Yesu ife tikupempha izi. Amen. Ambuye akudalitseni inu zikomo mʼbale. Ine sindimayembekezera mpangono pomwe izi. Ine pokhala kuti ndili kwathu, ine ndimamverera kuti ngati ine sindipita adi kwina kwake mwadzizizi, ine ndikanamverera moyipa kwambiri. ine kungo kalapa komo ndipo osa bwera kunsonkhano wapemphero. Ndipo ine ndakhala ngati ndangobwera mosayembekezeka kwa ine mwini ngakhale kwa banja langa. Ine ndinangolowa ndikungouya mbapo nthawi yomweyo. Ndipo kotero ine ndinati ine ndikupita kunsonkhano wapemphero. Ndipo iye sanakhale nayo nkomwe nthawi kuti akonzekere zoti azibwera. Kotero iye samadziwa kuti ine ndibwera. Kotero ndine wokondwa kwambiri kumva umboni wa Mulungu apo mbale zokhudza kuwala kuja uko ku South Carolina, kamuna North Carolina kwina kwake, Greenville ndi kumeneko, Southern Pines, inde. Mbale Lee Vale anali kumwe kuno lero, ine ndamubatiza iye lero, mutumiki wa ubatizo kuno lero. Mbale Lee Vale, inumu kumudziwa, ndi atumiki uko, mbale Parker Thomas, alipo, ine ndikukumbukira za nthawi Mulungu ali ndi mthunzi. Iko kunali kutsimikizira kwa kukulu Mulungu kwa chimene mzimu woyera nthawi zina umatilola kuti ife tipitilire ndikukayesa chikhulupiriro chathu kuti uone ndikukayesa chikhulupiriro cha ena. Pamene iwe ukuyang'anizana molunjika ndi china chake ndipo nkumaona china chake ndipo nkuchinena icho ena akayang'ana ndipo osachiona icho iwo nkumanena kuti palibepo pamenepo mukuona koma icho chili pamenepo. Tsopano panalibe aliyense amene anakhoza kukuona kuwala kuja kumene kunapachikika pa Paulo. Koma iko kunali pamenepo. Panalibe mmodzi amene anayiona nkhunda ija ikubwera pansi kuchokera kumwamba mukuwala kuja mwamaonekedwe ndi kudzatera pa Yesu koma Yohane mwini wake. Koma iko kunali pamenepo. Mukuona? Ndipo kotero ndiye mtsogolo pamene ine ndinkawawuza anthu zakuwala uku kuti kunali ngati lawira moto. Panalibe aliyense ankafuna kuti akhulupirire zimenezo. Koma tsopano diso la makina la kamera lazindikiritsa ilo momwe iko kunabwerera. Ndipo mzimu oyipa ndi wakuda. Zili chimodzimodzi monga mioyo yathu ndife mitunzi. Ndipo ife tili ngati ife tili kuwala pamene ngati mioyo yathu ikugwirizana ndi kuwala kwa tsikuli ife tikuyenda mukuwala. Zili chimodzimodzi monga inu kuyang'ana panja ndikuti ine ndikuona dzuwa munthawi ya masana. Inu mukuona mthunzi wa dzuwa. Iwo ndi chinyezimiritso cha dzuwa. Si dzuwa limenelo, ilolo. Koma izo zikutsimikizira kuti kuli dzuwa. Izo zikutsimikizira kuti kuli dzuwa. Ndipo tsopano, pamene ine ndikukuonani, monga inu mwakhala panja apo, mukugwiritsa ntchito zokupizira mphepo, mukulankhula. Izo zikutanthauza kuti muli moyo. Koma izo ndi mthunzi chabe wa moyo. Chifukwa chilichonse chiyenera kukhala ndi mdima mwa icho, kuti chikakhale ndi mthunzi. Mukuona? Chifukwa mthunzi mayenera kukhala ndi mdima wochuluka kwambiri ndi kuwala kochuluka kwambiri kuti zikapange mthunzi. Ndipo sizingathe kungokhala mdima basi, ndipo sizingathe kungokhala kuwala basi. Ngati chili chakuda chimakhala chakuda kwenikweni, ngati chili kuwala sipamakhala mthunzi, sipamakhala kanthu kuti kapange mthunzi. Koma ngati pali kusakanizikana mdima ndi kuwala, izo zimapanga mthunzi. Chotero ife ndife kwenikweni mithunzi ya kuwala. Tsopano inu mukunyezimiritsa moyo kuchokera kwina kwake. Ngati inu muli ndipo mkhristu ichi pokhala mthunzi izo zikungotsimikizira kuti ulipo moyo umene iwe sungathe kufa chifukwa moyo uwu uli nayo imfa mwa iwo. Mukuona? Koma iwo ndi mthunzi chifukwa ndinu cholengedwa cha moyo chomayenda ndi kukhoza kumaona kuganiza kusuntha ndi kulankhula ndi zokhudzira zisanu za mthupi. Komabe inu mukudziwa izo ndi zakufa. Ndipo pamakhala mavuto ochuluka kwambiri inu mukudziwa izo zikhoza kukhala basi ndiko kunyezimiritsa mukuona kuti moyo ndi imfa zasakanizikana pamodzi. Chachithupi chiyenera kuti chife. Koma ngati mukunyezimiritsa mwa moyo wanu wachivundi kuwala kwa kumwamba ndiye kuti mukunyezimiritsa moyo wa muyaya Mulungu ndiye pamene inu mudzafa inu simudzachitiranso mwina koma kudzapita kukuwala kumeneko chifukwa ndicho chimene inu mumachinyezimiritsa. Ngati inu muli a dziko la mdima inu mumanyezimiritsa chimenecho ndipo inu mukhoza kuchita simungapite kwina kulikonse koma ku mdima. Mukuona? Kotero ife tili muchinyezimiritso. Kotero ife tikuziona zimenezo ndipo ndithu monga mzimu woyera umanyezimiritsa kuwala ndi moyo chomwechonso imfa imaonetsa mdima. Ndipo apa zilipo zonse ziwiri. Mawa pakutha pa sabata ino mwina mwake pofika la Mulungu ife tikhala ndi chithunzi chaching'onocho chitakulitsidwa kukhala chachikulu kuti chizakhoze kuyikidwa pa bolodi la zolengeza. Pamene chithunzi chanu chapachikidwa kunja uko pa bolodi la zolengeza ine sindikudziwa ngati inu munachiona icho kapena ayi. Ndiyeno ndipo pafupi sabata yapitayo mu Jamaica kumene ine ndimachita umishonale ife timatumiza matepi pa dziko lonse. Ndipozi sindikizo zisanduri ziwiri zakafika mpaka njira yonse mpaka mkati mwa Jamaica, kukalowa mpaka mkati, ndipo ndikwachi midzi kumeneko, kuseli kwa Blue Mountain. Ndipo anthu akumeneko nthawi zina iwo amakhala ndi tape recorder imene tinawapezera iwo, imene iwo umayenera kuti monga ya Victrola ya chikale umayipukusa iyo, ndiyeno umayisiya iyo izimba monga choncho, ndiye maminiti pang'ono aliwonse wina wake amayenera kuti ayipukuse iyo. Gulu ili linali ndi battery laling'ono, battery la ma 46, kapena china chake chinzake, kumasewelela tape recorder imene. Ndipo iyo onse anali atakhala palimodzi, pafupifupi mmene zilili usiku uno, kumamvetsera zisindikizo zimenezo. Ine ndikukhulupirira izo zinali. Ndipo pamene ine ndimalankhula, iwo anazindikira kubwera mu chipindacho. Panabwera lawira moto lomwe lija, linadzasuntha pamene panali tape recorder, ndipo linadzakhala pamwamba pa iyo. Ndipo iwo anapita, ndipo anakatenga kamera, ndipo anajambula chithunzi cha ilo. Ndipo linali limodzi lomwe lija, ndi ilo pamenepo, litapachikika pamenepo. Tsopano ife tikuchikulitsa icho kuti tikachike icho pa bolodi la zolengeza panja uko, kuti inu mukakhoze kuchiona icho. Ife tiloyamikira kwambiri chifukwa cha chisomo cha Mulungu chimene chabweretsedwa kwa ife kufika mukukhalapo kwake mu tsiku lino. Tsopano ife tikuyamikira chifukwa cha zinthu zambiri. Tsopano ine ndikuganiza, ine ndiyang'anapa, ndipo ndiona ngati ine ndingathe kupeza zolemba zina kapena zina china chake chinzake chimene ine ndinayankhulapo, kapena kupeza mtunda wina wa ine ndalemba phunziro lina apa muli monse mbuyo kuno mubuku. Kati ine ndingapeze china, mwina mwake Ambuye andipatsa ine china chake choti ndilankhulepo pa china chake pamene ife tikupemphera. Tsopano ife tili kuyembekezera la Mulungu. Ine ndakhala ndikulankhula mu mauthenga, ndipo la Mulungu linakusungani pano nthawi yayitali pa iwe ukulirira chiyani kwa ine. Lankhula kwa anthuwo ndipo uzipita chitsogolo. Tsopano la Mulungu tidzakhala ndi msonkhano wa machiritso pamene odwala adzakhala akupemphereredwa. Tsopano iwe ukafika kwa odwala, ndipo apo pamayenera kukhala chifukwa china chimene odwala pamene ife tiwapempherera iwo ngati iwo sakuchiritsidwa. Ndipo ine ndikufuna kuti ngati Ambuye alola tidzangokhala ndi ulaliki wa ufupi la Mulungu mmawa aponso, kotero ine ndidzakhala ndi msonkhano wa machiritso ndikudzawapempherera anthu onse. Ndipo Bile Paul kapena ena iwo adzakhala ali pano la Mulungu mmawa pafupi 8 koloko pamene chalichi chimatsegulidwa, kuti adzawapase anthu makadi pamene iwo azidzalowa pa khomo kapena nthawi iliyonse akamalowa. Ndipo tsopano ndiye ine ndikufuna kuti ndidzayesere. Ine ndikukhulupirira Ambuye pang'ono pokha andipatsa ine kuyang'ana kwa mkati pang'ono pa zifukwa zimene anthu ena samachiritsidwa. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti ndikusowa kwa kumvetsetsa. Ndipo ine ndikukhulupirira mwina mwake ife tidzalankhula pa zimenezo la Mulungu mmawa Ambuye akalola. Tsopano msonkhano wa pemphero wa lachitatu usiku kumangokhala msonkhano waufupi pamene ife timasonkhana pamodzi ndikupemphera monga ife timachitira ndikuyanjana limodzi. Nthawi zina ine ndikukhulupirira chimodzi cha zinthu zopambana mmene ine ndimachipeza mu tsiku lino ndikusowa kwa kuona mtima pa zimene ife tikuzikhulupirira. Mukuona ngati Mulungu mu masiku a John Wesley akanachita mu tsiku limenelo zimene iye wazichita lero, kodi izo zikanachita chiyani mu masiku a Martin Luther kapena ena onsewo? Pakuti zimene ife tamuona iye akuchita zatsimikiziridwa ndi mpingo, ndi mzimu, ndi sayansi, ndi kusuntha kulikonse. Mphamvu yake iyenera kuzindikiridwa. Koma Mulungu pano akumazilengeza izo ndi kumazinena izo zisinafike izo podzachitika. Ndiyeno akumayendayenda pamenepo ndi kumalosera ndi kumasonyeza chinthu kumene chimene iye anachinena. Izo nkumachitika mwangwiro ndende zimene iye ananena. Ndipo komabe ife timakhala olobodoka ngati kuti ife tikudabwa. Chabwino ndikudabwa ngati zimenezo zikutanthauza ine, ndikudabwa ngati izo zikutanthauza basi mpingo onse, kapena ndikudabwa ngati ine ndayikidwamo kwenikweni muchimenecho. Ine ndikuganiza la Mulungu mmawa, ine ndidzayesera kuti ndidzalankhule pa zina za mfundo zimenezo zimene zikhoza kutiwalitsira ife pang'ono. Tsopano usiku uno ine ndinapeza china chake kuti tingotembenukira kwa icho pano. Ine ndisanabwere kuno ine ndinaganiza. Bwanji ngati mbale Neville ngati ine nditakafika kumeneko, iye akakapezeka kunena kuti imirirani ndipo mulankhule ndipo ndikungokhala pansi. Mukuona? Ine ndinaganiza, ine kuli bwino ndilembe malemba angapo, chifukwa ine ndikudziwa iyeyo ndi mbale wabwino kwambiri ndipo ife timamuyamikira iye. Ife tisanawapempherere mawu, ine ndikufuna kuti ndimuzindikire mbale, ine ndikulephera ngakhale kuti ndimutchule dzina lake pa nthawi ino. Awiri a iwo ali pano anzanga a ine. Iwowo ndi atumiki ndi avangeli mu ntchitoyi, amapita kunjako. Iwo anamvetsera mauthenga awa pa tepi, ndipo iwowo ndi ochokera ku mipingo ya zipembedzo zosiyana. Anyamata awiri achichepere, ndipo nyamatayo ali motero, mmodzi wa iwo ndi wokondweretsedwa kwambiri mpaka iye anawuluka kubwera kuno Tucson posakhalitsa pa potsekera msonkhano. Ine ndikukhulupirira ine ndinali mukadzusa wa amuna azamalonda, ndipo nyamata wang'onoyo, nyamata wang'ono wabwino anabwera kumeneko, ndipo iye ali iwo ndiochokera ku Kansas. Ndipo iwo abwera njira yonse kuno kuti ine ndidzawakwatitse iwo. Ine ndikuyamikira zimenezo, kuganiza za anthu amene amakhulupirira mapemphero ako mokwanira, amakhulupirira kuti Mulungu akhoza kukumva ndi kukuyankha, anyamatawo akuyamba mmoyo monga chonchi. Ndipo pamene iwo anadzafika kuno kuti ine ndiwakwatitse iwo dzulo, anadzapeza zimene lamulo la boma la Indiana limafuna, ndipo mpaka kuti magazi awo ayezedwe kuti adikirire kuno mu bomali masiku atatu asanafike poti akwatitsidwe. Kotero iwo sakwatitsidwa mpaka lachisanu mmawa. Ndipo ine ndimupempha mbale wathu apo pa mapeto ngati iye angayimirire ndikutiuza ife yemwe iye ali ndi dona wake wang'ono wokondedwa pamenepo ndi mbale winayo. Zikomo kwambiri. Ife ndithu titikuwafunira akazembe achichepere awa ku ntchito ya Ambuye Yesu, madalitso a Mulungu kuti awafulumizitse iwo pa njirayi. Ndipo pamene ine ndikulingalira kuyembekezera kudza kwa Ambuye, ndipo nkumawaona anyamata ndi atsikana ali ndi cholinga mu mtima kuti azimutumikira Khristu, zimenezo zimandikondoweza ine. Mukuona? Waona iwo akukula monga chonchi. Ambuye akudalitseni inu mochuluka mbale wanga mlongo. Tsopano tiyeni ife titembenuzire ku buku la ling'ono limene ine sindinayambe ndalirankhulapo mmoyo wanga. Ndipo ilo kwenikweni chapter chimodzi choka, buku la Filimoni. Ndipo ndilo ine ndine wachi Irish pang'ono. Ndipo ine ndili ndi waya kuzungulira mano anga a mmusi kuti azigwirizira ngapo mbuyomo pa malo awo. Nthawi zina ine sindimawatchula mayina amenewa molondola pamene ine ndikudziwa chimene iwo ali, ndipo nthawi zina ine ndimalephera kuti ndiwatchule iwowo molondola chifukwa chakusaphunzira. Chotero Filimon wina wake ananena kumbuyo uko, pamene ine ndikuganiza ndiko kwenikweni kutchula kolondola kwa iwo. Tsopano ndime yoyamba ine ndikufuna kuti nditenge mawu amodzi okha kapena awiri kuchokera pamenepo. Paulo wandende wa Yesu Khristu. Ndipo ndi chimene ine ndikufuna kuti ndigwiritse ntchito usiku uno ngati mutu Ambuye akalola, ndi wandende. Tsopano inu mukhoza kuvutika kuti mumulingalire Paulo kumadzitchula yekha wandende, munthu wobadwa mfulu wodzazidwa ndi mzimu woyera, komabe iye akudzitchula yekha wandende. Ndipo tsopano ife tikupeza kuti pamene iye akulankhula ndi aku Korinto, Paulo mtumwi wa Yesu Khristu. Nthawi ina Paulo wantchito wa Yesu Khristu mwachifuniro cha Mulungu, pamene iye akulankhula kwa Timoteyo osiyanasiyana awo. Tsopano pamene iye akulembera apa kwa Filimoni, iye anati Paulo wandende wa Yesu Khristu, Paulo mtumwi. Ine ndikufuna kuti ndidzalalikire usiku wina pa zimenezo, Paulo wa wantchito Ndidzali kira pazimenezo. Ndipoke nako Paulo wandende. Koma usiku uno pokhala kuti zikhoza kutenga maola kuti tilingalirepo mofatsa amodzi amaphunziro. Ine ndikufuna kuti nditenge usiku uno Paulo wandende. Ndikutenga phunziro lakuti wandende. Tsopano tiyeni ife tiweramise mitu yathu mphindi chabe. Ambuye Yesu, munthu aliyense amene ali wokhoza mwathupi akhoza kusolola masamba a Bible iyi. Koma mzimu woyera okha ukhoza kuwatanthauzira iwo mukuwala kumene izo zinalingaliridwa. Ife tikumupempha iye kuti abwere tsopano ndi kudzatithandiza ife kuti timvetse chimene izi zinali zalembedwerako. Mneneri wamkulu wamphamvu uyu Paulo ndi poeti nkumadzitchula yekha wa ndende. Lole mzimu woyera ululire izi kwa ife pamene ife tikudikirira pa iye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tsopano ine ndikukhoza kulingalira Paulo pamene iye ankalemba kalata iyi kwa Filimoni momwe iye anali atakhala mu ndende chakumeneko mu ndende ya mzinda uwu wa ndende. Ndipo iye amakhoza kudziwa bwino ndi kumalo komwe iye anali chimene mawuwo amatanthauza. Iye anazunguliridwa ndi zitsulo. Iye amakhoza kokha kumasuka wina akamulola iye kuti amasuke. Ndipo iye ankadziwa chimene icho chinali kukhala wa ndende. Ndiyeno apanso ine ndikukhulupirira kuti mtumwi ankatanthauza pang'ono chabe osati kwenikweni kulankhula za chimene iye anali pa nthawiyi kuti anali wa ndende wa thupi lake lomwe atakhala apa mu ndende iyi. Koma ine ndikukhulupirira iye anali akunena za umunthu wake, mzimu wake, chifuniro chake kuti anali wa ndende wa Yesu Khristu. Tsopano ife tonse tinabadwa ochita mwakufuna kwathu kuti tizipanga chigamulo chilichonse chimene ife tikuchifuna. Mulungu mwachilungamo amachita zimenezo. Chifukwa iye amayenera kuti amuyike munthu aliyense pa malo ofanana kapena iye anamuyika munthu olakwika pa. Iye anamuyika munthu oyamba pa malo olakwika kuti iye anamuyika iye poti azichita mwakufuna kwake. Kuona ife tili chimodzimodzi usiku uno monga Adamu ndi Eva. Palibe kusiyana ayi. Chabwino ndi choyipa chayikidwa pamaso pa aliyense wa ife. Moyo ndi imfa. Ife tikhoza kupanga kusankha kwathu. Zili ndinu kuti muchite zimenezo. Kuona umo ndi momwe Adamu ndi Eva anachitira. Ndipo taonani. Ndipo iwo anapanga kusankha kolakwika. Ndipo tsopano pochita zimenezo zinayika mtundu onse. Mtundu wa munthu pansi pa imfa. Chilango cha imfa. Ndiyeno Mulungu anadzabwera pansi maonekedwe a munthu ndipo anadzatenga imfa imeneyo ndipo analipira chilango cha imfa kuti anthu ake amene ankakhumba kuti akhale aufulu akakhale aufulu. Tsopano ngati iye atatitenga ife osati mwa njira yomweyo imene iye anachitira Adamu ndi Eva kungotikokeramo ife kudutsa china chake kuti ine ndikupulumutsani inu kaenu mukufuna kupulumutsidwa kapena ayi. Ndiye kuti iye anamuyika Adamu ndi Eva pa maziko olakwika. Inu mukuona? Koma mmodzi aliyense wa ife ayenera kuti asankhe lero pakati pa imfa ndi moyo. Ife tikhoza kuchita zimenezo. Monga ine ndafotokoza kumene, ngati kuwala kwanu kungatsimikizire moyo wanu uzatsimikizira ndende mbali imene inu muliko. Ine sindikusamala kuti inu mukuti muli mbali iti. Imene inu mumachita, siku lililonse zimatsimikizira chimene inu muli. Inu munamvapo zonena zakale, moyo wanu ukuphokosera kwambiri. Ine ndikulephera kuti ndimve umboni wanu. Mukuona? Zochita zanu zikuphokosera kwambiri. Ine nthawi zonse ndimakhulupirira mukufuwula ndi kulumpha, koma ine nthawi zonse ndimanena kuti musamalumphe mmwamba kuposa moyo wanu. Chifukwa dziko liziyang'ana zimenezo. Mukuona? Inu muzingolumpha mokwera monga momwe inu mungakhalire moyo. Momwemo chifukwa wina wake akukuyang'anani inu. Kotsopano pamene anthu samabwera kutchalichi, iwo ambira iwo samatero basi. Boyena iwo amene samabwera ndi anthu oona mtima. Iwo aona chivundi chochuluka mutchalichi, mpaka iwo samafuna kuti akhale ndi chilichonse chochita ndi zimenezo. Ku nthawi zambiri, ife tikulankhula palingaliro losapsatira pa zimenezo. Inu simungawayimbe nkomwe mlandu iwowo mukuona, chifukwa cha momwe anthu amachitira. Iwo amadzitcha okha a Khristu. Yoo ndi chopu ntwisa chachikulu chimene dziko lili nacho. Ndi mwamuna ndi mkazi amene amadzinenera kuti ndi Mkhristu. Ndipo nkumakhala china chake chosiyana ndi kuzinenera kwa oko. Kulondola ndende. Tsopano pakuti kukhumudwa kudzakhala kukubwera pa chiweruzo. Tsopano ochimwa wocheza mowa wa njuga wa chigololo iye sakakhumudwa kudzamva chigamulo chake chikuwerengedwa kuti apite ku moto osatha. Iye sakakhumuditsidwa. Koma munthuyo amene akuyesera kuti azizibisa yekha kumbuyo kwa mtundu wina wa kudzinenera kwa chalichi. Ameneyo ndi mnyamata amene ati akakhumudwe pa tsiku la chiweruzo mukuona. Yemwe amadzinenera kuti ndi Mkhristu. Ndipo nkumakhala mwa njira ina yake. Zikanakhala bwino ngati iye akanati asapange kudzinenera kwa mtundu uliwonse, akanati asatero. Kusiyana ndi kuyamba ndi kumakhala china chake chosiyana. Chifukwa iyeyo ndi chopunthwitsa chachikulu chimene ife tili nacho. Ndi wodzinenera uyo amene amanena kuti iye ndi Mkhristu. Ndipo nkumakhala china chake chosiyana. Nthawi zonse musamauweluze moyo wanu ndi mphamvu zomwe inu muli nazo. Zochitira zozizwitsa, ndipo ife tisamadziweruze tokha ndi kuchuluka kwa chidziwiso imene inu muli nacho cha mawu. Koma nthawi zonse muziziweruza nokha, muziyang'ana mbuyo ndi kukafufuza mtundu wa chipatso chimene moyo umene inu mukukhala pakali pano ukubereka. Mukuona? Monga ine ndinalalikira kanthawi kapitako ku msonkhano wa amuna azamalonda ku Phoenix, Arizona, za chinyezimiritso cha Yesu, kunyezimiritsa moyo wa Chikhristu. Ine ndinanena kuti ine ndinabadwira kuno mu Kentucky, komwe kuli kwa chimidzi kwambiri, makamaka mbuyo pamene ine ndinali mwana. Po nyamata wina wang'ono uyu analibe nkomwe nyumba monga ife tili nayo kuno. Pamene ife tinali ndi akazi okongola ambiri, omwe amayenera kuti aziziyang'anira m'makalilole akamadutsa nyumba monse kuti tsitsirawo lizikhala pamalo ake ndi zina zotero. Koma iye anali naye kalilole m'modzi wang'ono, chiduswa chaching'ono chabe chitakhomeredwa pa mtengo panja kumene kunali chithabwa chosambirapo kumene amayi ake ndi abambo ankasambirako. Ndipo iwo ankapeserapo tsitsirawo ndi zina zotero. Pakachiduswa kakang'ono ka kalilole kakale aka katakhomeredwa pa mtengo. Kunena moona, uwo ndi mtundu wa khomo umene ife tili nawo. Aliyense akafuna kuti aone kalilole, ife tinkatenga bokosi ndi kukakwererapo pa chithabwa chosambiracho ndi kumadziyang'anira pa chiduswa ichi cha kalilole imene ine ndinatola ndekha kudzala. Kumeneko sikunali ku Kentucky, uku kunali kuno mu Indiana, uku ku Utica Pike. Tsopano mwana wang'ono uyu anali asanazione yekha kwenikweni monga choncho. Totero iye anabwera ku tauni kudzawachezera agogo ake akazi. Ndipo pa zinali pamene amayendera chipinda, agogo akaziwo anali ndi nyumba imene inali ndi kalilole wamphumphu pa chitseko. Ndipo kotero nyamata wang'onoyo akuthamanga kudutsa chipindacho, anamuona mnyamata wina wang'ono patsogolo pa iye. Ndipo mnyamata wang'onoyo amathamanga nayenso. Kotero iye anaganiza kuti ayime maminiti pang'ono kuti aone chimene mwana wang'ono uyo ati achite. Ndipo pamene iye anayima, mwana wang'onoyo anayima. Pamene iye anatembenuza mutu wake, mnyamata wang'onoyo anatembenuza mutu wake. Iye anakanda mutu wake, mnyamata wang'onoyo anakanda wake. Potsiriza anayandikira kuti afufuze. Ndipo iye anapotoloka. Ndipo amayi ake anali akumuyang'ana iye. Ndipo agogo ake akazi amadabwitsidwa. Anati, "Bwanji, amayi, ameneyo ndi ine." Kotero ine ndinati, "Zimenezo, ife nafenso tikunyezimiritsa china chake." Mukuona? Moyo wathu ukunyezimiritsidwa. Ndipo tsopano ngati ife tikanakhala m'masiku a Nowa, kodi ife tikanatenga mbali ya ndani? Kodi ife tikanatenga mbali ya ndani mu tsiku lija lopambana kumene Nowa anakhalamo? Kodi ife tikanatenga mbali iti mu masiku a Mose? Mbali iti mu masiku a Eliya mneneri pamene dziko lonse linamezedwa mu chikhamu chachikulu cha umakono monga Yezebeli wa makono? Ndipo anali atawatengera ntchito onse a Ambuye kukalowa mu njira ya chidziko. Ndipo mpingo ndi ansembe onse anali kumugwadira iye. Kodi inu mukanatenga mbali ya kutchuka kapena kodi inu mukanayima ndi Eliya? Tsopano ndipo mu masiku a Ambuye Yesu pamene ife tikanaganiza za munthu wosatchuka uyu, wosaphunzitsidwa ndi dziko, wopanda masukulu amene akanawapeza konse kuti iye anapitako, ndipo analibe chomuchitikira chakuseminare ndiyeno nkumakula ndi dzina lakuti wobadwa pathengo. Ndipo kena ako mkutulukira akulalikia uthenga umene unali wosiyana ndi chilichonse umene iwo analeta aphunzitsidwa kwambiri ndi kumawadzudzula atumiki ndi mabungwe awo ndi zina zotero. Ndipo mabungwe anali atanena kuti ngati munthu aliyense ayerekeza kupita kuti akamumvetsere wotchedwa mneneri uyu achotsedwa mu sunagoge limene linali tchimo lakufanalo, iwo amayenera kuti azengedwe mlandu. Njira yokhayo yomwe iwo akanamapembedza inali pansi pa magazi a mwana wankhosa. Iwo ankayenera kuti abwere ku nsembe iyi, ndipo ndiyeno iwo anali akunja. Ndipo chinali chinthu chachikulu bwanji chimenecho. Ndipo munthu uyu sanazisamale zinthu ngati zimenezo. Ndipo komabe iye anakhala mwangwiro ndi lemba, koma osati monga momwe iwo amawadziwira iwo. Kodi inu mukadatenga mbali iti mukuona tsopano? Kodi moyo wanu umene mukukhala tsopano ukunyezimiritsa tsopano chimene inu mukanachita nthawi imeneyo? Chifukwa inu mwadzazidwa ndi mzimu womwewo. Mukuona, ngati inu mukutenga mbali imeneyo tsopano, ndi iwo inu mukanachita izo nthawi imeneyo. Chifukwa mzimu womwewo umene uli mwa inu tsopano unali pa anthu nthawi imeneyo. Mukuona, mdierekezi sama uchotsapo mzimu wake, iye amangosamuka pa munthu mmodzi nkupita pa wina. Mulungu sama uchotsapo mzimu wake nayenso, iwo umapita kuchokera pa wina kupita pa winayo. Mukuona, kotero mzimu omwewo umene unali pa Eliya unabwera pa Elisha, omwewo pa Yohane Mbatizi ndiye na otero. Mzimu oyera unali pa Khristu unadzabwera pa ophunzira mpaka mmusi, ndipo ukadalibe pa anthu. Inu mukuona, Mulungu samachotsa mzimu wake. Yotero apo ife tasiyidwa kuti tipange kusankha. Ndipo ine sindikutha kuona apa pamene Paulo ankadandaula chilichonse, ndikumanira kuti akudzimvira chisoni kuti iye ndi wandende, koma iye anali akulankhula yekha. Ine ndikukhulupirira kuti Paulo pamene iye ankalemba kalata iyi ndi cholembera chimenecho kuti izo unali mzimu woyera ukumupangitsa iye kuti alembe zimenezo. Kuti mwina mwake ngakhale mpaka usiku uno ife tikukhoza kusolola nkhani ya phunziro lathu kuti tikasonyeze chifukwa chimene Paulo anachitira izi, chifukwa ndi zamwa malemba, ndipo malemba ndi amuyaya. Ine ndikukhulupirira kuti atakhala mu ndende ya mdima yakale iyi kuti Paulo ankawalembera anzake apa kuti mbale wake kuti anali wa ndende wa Yesu Khristu. Kotero iye amakhoza kuzifotokoza izo poona zomwe zinali zitamuzungulira iye. Tsopano iye anali mu ndende, koma izo sizinali zimene iye ankazikamba wa ntchito wa Khristu uyu mtumiki limodzi naye. Iye amanena kuti iye anali wa ndende ku mawu a Yesu Khristu, chifukwa Khristu ndi mawu. Ndipo Paulo anali sikolala wamkulu mu tsiku lake, iye anali nako kukhumba kwa kukulu. Iye anali munthu amene anali ataphunzitsidwa ndi anthu, munthu dzina lake Gamalieli, amene anali mphunzitsi wamkulu wa tsiku lake, amodzi amasukulu akulu amene iye akanapitako. Mwachitsanzo monga ife timanena Wheaton kapena Bob Jones kapena sukulu ine yaikulu yachikhazikitso, iye anali ataphunzitsidwa ngati mtumiki wa mawu. Ndipo iye anali wophunzitsidwa bwino ndiponso wanzeru ndi mnyamata wa luntha wokhala ndi kukhumba kwa kukulu, kuti mwina mwake tsiku lina adzakhale wansembe kapena wansembe wamkulu kwa anthu ake. Iye anali nako kukhumba, ndiyeno kudzazipeza kuti kukhumba kwa kukuluku kumene iye anali ataphunzitsidwira, ndipo iye anali atakhala moyo wake wonse kuyambira mwina mwake usinku wa pafupifupi zaka 8 kapena 10 kufika mpaka pafupifupi sate kapena 35 pamene iye anatsiriza ku koleji ndi kupatsidwa zomuyenereza. Ndipo anali nawo madiploma ake ndi chilichonse, ndipo nkumayima bwino ndi alaliki onse ngakhale kwa wansembe wamkulu ku Yerusalemu. Iye anatumidwa ndi iyeyo kuchita kutumidwa iyeyo zolembedwa, ndipo anamudalira Saulo wamkuluyu kuti apite uko ku Damasiko ndi kukawapeza onse awo amene ankapembeza Mulungu mosiyana ndi zimene iye amanena, ndipo kuti akawamange iwo ndi kukawayika iwo mu ndende. Ngati kutakhala kofunikira, iye anatumidwa kuti akawaphe iwo ngati iye akanafuna kuti atero. Iye anali ndi kukhumba kwa kukulu, ndipo tsopano zonze zomwe iye anapunzirira nazo Mulungu anali atazicho tsamo izo mwa iye mukuona ndipo zomwe zinali zolinga zake ndi chimene bambo ake anali ataonongera ndalama ndizo kumba za bambo ake ndi amake zonsezo zinali zitachotsedwa kwa iye chifukwa chakuti chakuti Mulungu anali ndi china chakenso choncho iye anali wandende kwa zolinga zake zimene iye anali nazo mu moyo ndipo iye anali atakhala wandende kwa Yesu Khristu yemwe anali mawu njira ija ya ku Damasiko inamusintha Paulo akupita kumeneko pafupi 11 koloko mwina mwake masana pamene iye anakanthidwira pansi ndipo iye anamva liwu likuti Saulo, chifukwa chiyani iwe ukundizunza ine? Ndipo iye anayangʼana mmwamba, ndipo atayangʼana mmwamba pokhala Myuda, ndipo anadziwa kuti lawi la moto ilo linali Ambuye limene linkawatsogolera ana a Israeli. Chifukwa iye anadziwa kuti ndi chimene ilo linali. Kumbukirani wachi Hebrew uyu, sakanati achitchule chilichonse Ambuye. Chilembo chachikulu a MBUYA Elohim. Patula iye atakutitsidwa kuti ndi chimene icho chinali. Chifukwa iye anali sikolala wophunzitsidwa. Ndipo pamene iye anayangʼana mmwamba, ndipo iye nʼkuona kuwala uku. Lawi la moto limene linali litawatsogolera anthu ake kudutsa mʼchipululu. Ndipo iye anati Ambuye Elohim. Chilembo chachikulu a MBU. Ambuye ndinu ndani? Wochinali chodabwitsa bwanji kwa zawo Mulungu uyu atanena kuti ndine Yesu yemweyemweyo amene iye amatsutsana naye kunali kutembenuka kotani icho chiyenera kuti chinali china chake chopsa kwa munthu uyu kuti zokhumba zake zonse zimene iye anali nazo zadzipeza kuti zonse mwakamodzi iye anali akuzizunza zokhumba zake zinali zitamupititsa iye kutali kuchoka ku chinthu chenichenicho chimene iye ankatanthauza kuti achite ndipo kunali kudzitsimutsidwa kwatani kumene kunali kwa mtumwi uyu amene iye anati ndine Yesu yemweyo amene iye anali kumuzunza chifukwa chiyani iwe ukundizunza ine chobwereza china chaching'ono chimene ife tikhoza kugwetsera apa inu mukuona pamene iwo auseka mpingo iwo sikuti kwenikweni amakhala akuuseka mpingo iwo akumuseka Yesu chifukwa chiyani iwe ukundizunza ine zikanatheka bwanji kuti Paulo pa nthawi imeneyo ali ndi luntha lake lonse kukhulupirira kuti ichi chinali kuti gulu ili limene iye anali kulizunza linali Mulungu kumene yemwe iye ankadzinenera kuti akumutumikira ine ndikuganiza ndizo popanda kupita mwatsatanetsatane ine ndikuganiza ife tonse ophunzitsidwa mokwanira kudziwa chimene ine ndikutanthauza apa chinthu chomwecho chikuchitika lero Paulo mwakusadziwa komabe anali wanzeru ndi ophunzira ophunzira kwambiri kuposa agalileya osaphunzirawo amene iye anali kuwazunza amene anali mwakudzichepetsa kwawo atamulandira kale munthu uyu ngati Ambuye koma Paulo mwakuphunzira kwake kwakukulu ndi luntha lake samatha kuvomereza zimenezo ndipo kunali kutembenuka kotani kwa iye pa njira iyi ndipo iye anali atakanthidwa ndi khungu kuti iye asachitirenso utumiki wake koma iye anatsogoleredwa kuti apite ku khwala lotchedwa lolunjika ndi ku nyumba ya wina ndiyeno panabwera mneneri kumusuko dzina lake Hananiya yemwe anaona mʼmasomphenya iye akubwera kumeneko anamuona pamene iye anali napita kumene iye anali ndipo anakalowa mkati ndipo anati mʼbale Saulo Ambuye anaonekera kwa inu pa njira uko wandituma ine kuti ine ndikhoze kuyika manja anga pa inu ndipo inu mulandire kupenya kwanu ndipo mudzazidwe ndi mzimu woyera mukuona kumene iye anali icho chiyenera kuti chinali chinthu bwanji kwa Paulo mukuona zonse zomwe iye anali ataphunzitsidwa kuti azichite zinali zitatembenuzidwa kotero tsopano ndi maphunziro onse amene iye anali nawo izo zinangokhala zopanda pake kwa iye tsopano iye ankadziwa kuti iye anali ndi chomuchitikira kotero apa pali phunziro lina labwino kwa ife kuti chokuchitikira chokha ndi chosakwanira Icho chuma ina kukala chokuchitikira molingana ndi mawu a Ambuye. Kotero iye poona ichi, ndipo dziwa kuti icho chinali china chake cha chikulu, ndiye wina wake uyo anali atachilandira ichi asanatero iyeyo. Iye anatenga zaka zitatu ndi miezi isanu ndi umodzi kumeneko chipululu mu Arabia. Akulirenga Baibulo, monga momwe ilo linalili pa nthawiyo, pangano chakale, ndi mapita kumeneko kuti akafanizitse chomuchitikira ichi chimene iye anali nacho. Ndikukaona ngati icho chinali mwamalemba. Tsopano bwanji ngati iye akanati, chabwino ine ndikuganiza izo zinali zongodutsana nazo pang'ono chabe, ndipo nkumapitirira, ine nditsatira luntha langa. Tsopano iye amayenera kuti akhale mu ndende kwa china chake. Ndende. Kotero atatha kufanizitsa izo ndikuziona, zosadabwitsa iye anakhoza kulemba buku la Hebrew. Mwachoyimira. Mukuona, zaka zitatu ndi theka ali kumeneko akuwayala mawu, ndikumapeza kuti Mulungu kumene amene anamuitana iye anali akumutengera iye mbuyo ndi kumusintha luntha lake lonse. Musintha zonse zomwe iye anazilingalirapo, zonse zomwe iye anaphunzitsidwa kuti adzakhale, zokhumba zake zonse anangozipukuta izo kuzichotsa pa iye. Ndipo iye anadzakhala wandende. Chikondi cha Mulungu inali chitakhala chopambana kwambiri. Ndipo vumbulutso loterolo nakuti iye sakanakhoza kuti achokeko kwa ilo. Ndicho chokuchitikira choona cha okhulupirira weniweni aliyense amene amakomana ndi Mulungu. Iwe umafika pogudzana ndi china chake chimene chimakhala chopambana kwambiri nakuti iwe. Mwakuti iwe umadzakhala wa ndende kwa china chilichonsecho. Mwona, iwe umachoka kwa chilichonse, kuti ukazike wekha mu ndende ya izi. Zinafotokozedwapo nthawi ina pamene Yesu anati, ufumu wakumwamba uli ngati china chake monga munthu wagula ngale. Ndiye pamene iye apeza ngale yodula iyo, iye amagulitsa zonse zimene iye ali nazo kuti akatenge imeneyo. Ndipo ndimomwe apa, inu muli ndi kulingalira kwa luntha. Inu muli ndi chokuchitikirani cha kusukulu ya za Mulungu. Mapamene ifika nthawi imene iwe uchipeza kwenikweni chinthu chenichenicho. Iwe umangozigulitsa chilichonse, ndipo iwe umadzitsekera wekha mwichi. Paulo ankadziwa chimene icho chinali. Iye anadzipeza kuti iye anali atamangidwa goli kwa china chake. Monga ife timamuyika kavalo pa goli ndikuti azikoka china chake. Ndipo Paulo ankadziwa pambuyo pa chomuchitikira ichi ndi zaka zitatu ndi theka akufanizitsa chomuchitikira chimene iye anali nacho ndi Baibulo. Iye anazindikira kuti Mulungu anali atamusankha iye, ndipo anali atamumanga iye pa goli mwa Mzimu Woyera. Chomuchitikira chimene iye anali nacho kuti azikalalikira uthenga pakati pa mitundu, Mzimu yoyeni unamumanga iye goli. Ndipo lero monga ntchito a Khristu, ife timakhala omangidwa goli. Tamangidwa, ife sitingathe kupita, ndife omangidwa limodzi ndi iwo, omangidwa goli kwa mawu. Sibe kanthu kuti wina aliyense amunena chiyani, iwe umakhala omangidwa goli kwa iwo, pali china chake cha iwo. Mwakuti iwe sungathe basi kuchoka kwa iwo. Iwe wamangidwa goli ndi iwo, mwa Mzimu Woyera. Wakumangira iwe goli kwa mawu, sibe kanthu kuti wina akuti chiyani. Iwo ndi mawu. Mwene nthawi zonse amakhala atamangidwa goli ndi iwo, kuyikidwa mu goli limodzi ndi iwo, kumawu mwa Mzimu. Iye anali atamangidwa goli. Iye anali ataphunzira kuseri kwa chipululu cha Arabia uko. Pamene zinthu zake zakale zonse ndizo muchitikira ndizo khumba zimenezo, iye anali atavulidwa zinthu zimenezo. Tsopano apo ndi pamene ife tikupeza lero kuti ife tiyenera kuti tivulidwe poyamba. Ndipo anthu samafuna kuti avulidwe. Ale wa Chimethodist akufuna kuti agwire pang'ono zakuphunzitsa kwake kwa Chimethodist. Bale wa Chibaptist akufuna kuti agwire pang'ono chiphunzitso chake cha Chibaptist. Mukuona? Koma iwe umayenera kuti uvulidwe mwantherali chilichonse, ndipo nkungobadwa kachiwiri mwatsopano ndikumapitirira kuyambira pamenepo kulola Mzimu Woyera kuti uzikutsogolerani. Inu simungane nekuti chabwino tsopano atati anga nati pamene iwo analowa muchalichi iwo anagwira na chanza ndi abusa iwo ndi membala wabwino wokhulupirika izo zikhoza kukhala kuti zinali zabwino kwa liwiro lawo koma ife tili mu liwiro lina kuona tsopano ife tiyenera kuti tibwerere ku nthawi za baibulo za tsiku lino ansembe anamangidwa goli nawonso koma inu mukuona iwo anali atalowelera mukambado kena ndipo iwo analephera kuti avule goli lawo lakale ndi kuvala goli latsopano ndipo chinthu chomwecho ife tikuchipeza lero ife tinabwera kudusa mbado wachipembedzo monga ife tinatsimikizira kudusa mibado ya mpingo baibulo ndi zina zotero koma ife tabwera tsopano ku mbado wa ufulu kumene mzimu woyera kumene umabwera pansi ndi kudzadzizipikizira okha ndi kudzadzipanga okha kudziwika kudzapanga lonjezo lililonse limene iye analonjeza kufika pochitika oh my ndi nthawi yopambana bwanji ndipo iye ankadziwa zimenezo chinthu china iye ankadziwa kuti iye sakanatha kumapita kumalo pokhala kuti anali atamangidwa goli kwa ichi kuti iye sakanatha izo iye ankachita koma iye ankafuna kuti azipita iye ankadziwa kuti chokhumba chake chinkamukokera iye pakati pa abale mune iye amayitanidwa kuti abwere ndipo komabe iye amakhala wokakamizidwa mu mzimu kuti akachite china chakenso iye sanali iye mwini mwina mwake wina wake amakhoza kunena kuti mbale saulo mbale paulo ife tikufuna kuti inu mubwere kuno chifukwa ife tili ndi mpingo waukulu kwambiri ife tili ndi gulu lalikulu zopereka zanu zidzakhala zazikulu ndi zina zotero koma pokhala kuti anali wokakamizika mu mzimu iye amaganiza ine ndili ndi mbale uko ine ndikufuna kuti ndipiteko ndi kukamupulumutsa mbale uyu ndikamutengere iye kwa ambuye koma apabe mzimu umamukakamiza iye kuti apite kwina kwake iye anali wa ndende kulondola oh mulungu tipangeni ife andende monga choncho tichoke kuzokhumba zozikonda zathu ndi kuchoka kukaweruzidwe kathu komwe ndi njira yathu yabwino yakaganizidwe kuti tikakhale wa ndende wa yesu khristu ine ndikuganiza kuti ilo linali neno lalikulu akuti ndine wa ndende kwa yesu khristu ndipokumbukirani iye ndi mawu mukuona sitibe kanthu kuti wina akuganiza chiyani iwo ndi mawu mukuona ngati ndiwe wa ndende kwa mawu palibe chipembedzo chimene chingakuchotse iwe kwa iwo iwo ndi mawu ndinu basi ndiwe wa ndende kwa iwo basi zokhazo iwo uyenera kumachita momwe iwo akuchitira tsopano iye samatha kupita kumalo ena amene iye ankafuna chifukwa chiyani mzimu unkamuletsa iye kumbukirani nthawi zambiri zimene paulo ankayesera kuti apite kumalo ena kumaganiza uko ndikumene ine ndingakakhoze kukakhala ndi msonkhano waukulu koma mzimu umakhoza kumuletsa iye tsopano kodi zimenezo zikufotokoza momveka ndi kutsimikizira kuti paulo anali wa ndende kwa yesu khristu womangidwira goli ku mawu ake mwa mzimu oh ine ndikuzikonda zimenezo iye anali atamangidwa ndi unyolo ndi zingwe zachikondi kuti azikachita chifuniro cha mulungu ndipo chokhacho basi iye anali wa ndende iye anali mu unyolo wachikondi iye anali mu goli ndi khristu iye sakanakhala pa goli ndi china chake iye anali pa goli ndi iye po kumene kutsogolera kumapita ndiko kumene iye amayenera kuti azipita zinalibe kanthu kuti kumeneko kunali msipu wobiriwira uno kumbali iyi kapena mbaliyo iye ankayenera kuti azipita njira imene mtsogoleri ndi goli zimapita oh usiku uno ngati ife monga Branham Tabernacle tikanangokhala amndende kwa umunthu wathu wozikonda kwa zokhumba zathu zomwe mwakuti ife nkukhoza kuzipereka kwa thunthu tokha ndi kukhala pa goli kwa iye zibe kanthu kuti dziko lonse likuganiza chiyani zimene dziko lonse likuchita ife tamangidwa ndi zingwe zachikondi ife ndi amndende mapazi anga ali pa goli kwambiri kwa khristu iwo sangavine maso anga amangidwa goli kwambiri kwa khristu kufikira kuti ine pamene ine ndiwaona wozivula makono awa pa nsewu iwo amatembenuza mutu wanga mtima wanga uli pa goli kwambiri mu chikondi ndi iye kufikira kuti ndikulephera kukhala pa chikondi ndi dziko lino panonso chifuniro changa chili pa goli kwambiri kwa iye Mpaka kuti ina sindu kudziwa nkomwe tsopano zomwe ziri zokumba zanga. Basi kulikonse kumene inu munditsogolera ine ndidzatsatira Ambuye. Ine ndidzakhala wa ndende. Mukuona Paulo anali molondoladi wa ndende. Yesu anali kupanga neno lolakwika lililonse. Iye anaphunzitsidwa ndi mzimu woyera apanso kuti azidikirira pa mawu. Tsopano iye anali ataphunzitsidwa njira ina, koma Mulungu anali atamuphunzitsira iye njira ina tsopano. Iye anaphunzitsidwa ndi mzimu woyera kuti azidikirira pa Ambuye. Zinalibe kanthu kuti zokhumba zake zinali chiyani. Tsopano ine ndikufuna kuti mothandizidwa ndi mzimu woyera ndikusonyezeni inu china chake. Mukuona tsopano tiyeni tingotenga mwachitsanzo. Tsiku lina Paulo ndi Sila akubwera chotsika mu msewu mu mzinda wina wake mene iwo anali kuchititsa chitsitsimutso. Ndipo mtsikana wang'ono wozazidwa ndi ziwanda anakhala akumutsatira iye, akumulilira iye. Ndipo sindikukayikira kuti Paulo ankadziwa kuti iye anali nawo udindo ngati mtumwi kuti audzudzule mzimu woyipa uwo kuti uchoke mwa mkaziyo. Koma kodi inu munazindikira iye anadikirira tsiku ndi tsiku mpaka mwadzidzidzi mzimu woyera unalankhula ndi iye unati, ola lake ndi lino. Ndiye iye anati, iwe mzimu tuluka mwa iye. Mukuona iye ankadziwa kuyembekezera pa Ambuye. Ndipapo ndi pamene anthu ambiri lero amabweretsa chitonzo pa mawu. Iwo amapita ndi chikhumbo ndi zitsitsimutso zingati zimene zangosiyidwa matalala chifukwa cha chinthu ngati chimenecho. Chifukwa mvangeli samayembekezera kuti aone chimene Ambuye ati anene. Ena iwo amati bwerani kuno. Ndipo iwo amapita nthawi yomweyo chifukwa gulu lalina kuti pitani. Ndipo mzimu woyera ukhoza kunena china chake chosiyana, komabe chokhumba cha munthuyo ndi chakuti adzakhale woyang'anira deralo, kapena china chake chinzake, kapena ere dala wina, kapena bishopu wina, kapena china chake chomukoka iye. Iwo uyenera kuti uzipita. Ndipo komabe iye akudziwa bwino mzimu woyera ukuti pita uko. Mukuona iye wamangidwa goli kwa bungwe lake. Iyeyo ndi wandende kwa bungwero. Koma ngati iye wamangidwa goli kwa Khristu, iye azitsogozedwa ndi mzimu woyera. Iye mukuona iye wamangidwa goli wa ndende. Sizimapanga kusiyana kulikonse ndi chimene chilichonse chinena ndi mkuwa ophokosera ndi nguli yolira. Iye amamva kokha liwu la Mulungu, ndipo iye amalankhula kokha pamene ilo litulukira. Iye samanena kanthu kalikonse. Wina akati mbale Jones, mbale Roberts, kapena wina amuna akulu awa mu dziko lathu lero monga Tommy Hicks kapena Oral Roberts kapena mbale Tommy Osborne, ena vangeli wopambana awa. Ngati wina wake atanena kuti atati mubwere kuno Tommy, inu ndi munthu wopambana wa Mulungu kapena Oral, ndipo ine ndili ndi amalume amene agona kuno amene angomangidwa, ndipo iwo akudwala, ine ndikufuna kuti inu mubwere kuno. Ine ndikukhulupirira kuti inu muli nazo mphamvu zoti muwachize iwo. Mukuona mwina mwake mzimu woyera unganene kwa iye osati tsopano. Koma apobe chifukwa cha ubwenzi ndi munthu ameneyo, iye amakhala wokakamizidwa kuti apite ndi iye. Ngati iye satero, iye amadzakhala mdani kwa munthu ameneyo. Munthu ameneyo amati chabwino iye anapita kwa wakuti ndi wakuti anakamuchiza mwana uyo kapena mnyamata uyo. Ine ndikudziwa iye anatero. Ndipo ine ndakhala ndili bwenzi wake kwa zaka. Mukuona ndipo iye sanabwere kumalo anga. Koma ngati iye wakakamizidwa ndi mzimu woyera kuti asapiteko, iyeyo kuli bwino asapiteko. Ngati iye wamangidwa goli kwa Mulungu, bwenzi wakeyo iye amamukonda. Koma iye kuli bwino azisogozedwa ndi mzimu woyera kuti apite kumeneko, chifukwa izo sizingamuchitire ubwino uliwonse muli monse. Ine ndimakomana nazo zimenezo nthawi zambiri. Paulo anangoyembekezera kuti mzimu muze iye choti achite. Kuzidikira pa mzimu anatero. Iye anayima usiku wina kulalikira, ndipo iye anachokako kumeneko. Iye anamuona bambo olumala, ndipo zonse mwakamodzi mzimu unalankhula naye iye. Ndipo iye anati, ine ndaona motani momwemo momwe iye anaonera kuti akukachita ngozi pa chisumbu. Mukuona ine ndaona kuti inu muli nacho chikhulupiriro kuti muchiritsidwe. Imirirani pa mapazi anu, Yesu Khristu wakuchiritsani inu. Mukuona ndi zimene zotu iye anali pa goli iye mwina anali atachititsa chitsitsimuzo cha sabata kumeneko ndipo kunalibe chimene chinachitika komabe iye anayembekezera pa mzimu woyera kuti ulankhule mukuona iye anali pa goli kwa machitidwe amenewo tsopano inu mukuti mbale Branham inu mukutsutsana ndi zimene inu munanena la mulungu zakuti inu mwakhala mukudikilira nthawi yonseyi ndipo koma inu mukukumbukira izo unali mzimu woyera umene unalankhula ndi ine uko pa nsewu ndipo unati ine ndikukutumiza iwe ubwerere pakati pa odwala ndi osautsika mukuona ndikumvera kwa mzimu woyera ine sindinapite kufikira iye atadzandiuza ine kuti ndichite zimenezo ine ndinali ndikudikilira pakuti atero ambuye mpaka ine nditalandira pakuti atero ambuye tsopano izo ndizosiyana mukuona tsopano izo zikupanga kusiyana inde iye anayembekezera pa mawu a ambuye iye anali opsinjika mu mzimu kuti azingochita kuitana kwa mulungu basi ndiye iye anadzakhala wa ndende wa yesu khristu abwenzi ngati ife titangokhala basi a ndende ine ndikudziwa kwatentha koma ine ndikufuna kuti ndichule anthu angapo ngati inu mungatero ine ndili nawo pafupifupi 6 kapena 8 ndawalemba apa koma ine ndikufuna kuti ndimutchule munthu wina kapena awiri tiyeni ife titenge khalidwe la mose iye anabadwa ali owombola ndipo iye ankadziwa zimenezo kuti iye anabadwa ali owombola koma ine ndisananene za mose ine ndikufuna kuti ndinene neno ili lakuti mulungu nthawi zonse amayenera kuti amutenge munthu aliyense amene ati adzamutumikire iye moona kuti akhale wa mndende wake munthuyo amayenera kuti akapereke chokhumba chilichonse chimene iye ali nacho chilichonse chimene iye ali chilichonse moyo wake solo thupi chifuniro zokhumba ndi china chilichonse ndipo nkukakhala wa ndende wa mphumphu kwa khristu amene ali mawu kuti azikamutumikira mulungu ndiwokhoza kumayenda mosiyana mukaluzidwe kako kabwino mwina mwake mu bungwe lina lake iwo ukhoza kumaganiza kuti iwo akhoza kukakukweza iwe mmwamba ndi kukakupatsa iwe china chake chachikulu chimene iwe ukhoza kumaonetsera koma kodi iwe umadzipeza wekha uli chiyani iwe umadzipeza wekha utagonjetsedwa pakapita kanthawi kufikira mulungu atamupeza munthu amene akulolera kuti akhale wa ndende kwa iye mulungu akufunafuna ndende iye nthawi zonse wakhala kuchita zimenezo inu mukhoza kuzifufuza izo kudusa lemba munthuyo amayenera kuti akakhale wa ndende kwa khristu motsutsana ndi chilichonse choncho inu simungakhoze kulumikizana ndi chilichonse koma khristu ngakhale abambo anu amayi anu mbale wanu mlongo wanu amuna anu akazi anu aliyenseyo inu mumangolumikizana ndi khristu yekha ndipo iyeyo basi ndiye mulungu akhoza kugwiritsani inu ntchito kufikira pamenepo inu simungathe ndikamapita uko nthawi zina ndimalankhula mwankhanza kwa anthu mukuona ine ndikuyesera kuti inu mumasuke inu muyenera kukhala ndi malo oyambira monga nthawi zina ndimawazazira akazi odula tsitsi lawo ndi kumavala zovala izi ndipo nkumakhala ndi kumasungabe chodzinenera chawo cha chikhristu komati chimenecho ndi chinthu chaching'ono chabwino inu muyenera kuyambira pena pake chotero muyambire pomwe apo muma ABC anu mukuona ndipo muwadule maonekedwe anu a chidziko muli monse ndipo mudzakhale wa ndende kwa khristu ndipo mukatero muzingopitirira kudula chilichonse chimasukepo mpaka nzera otsiriza utadulidwapo ndiye ndinu inu ndi wa ndende pamenepo inu mumadzakhala mdzanja lake iye amakugwirani inu mudzanja lake tsopano mose ankadziwa kuti iye anali atabadwa ali ombola iye ankadziwa zimenezo ndipo kodi inu munazindikira ndi chokhumba chimene mose anali nacho akudziwa kuti amayi ake anali atamuuza iye kumeneko pakuti iwo anali womulera wake sindikukayikira kuti pamene mose mwana wang'onoyo anabadwa kuti amayi ake anati iwe ukudziwa mose pamene adzatirako amramu ndi ine timapemphera mosalekeza ife tinkadziwa ndipo tinaona mu mawu inali itakwana nthawi yoti wombola azibwera ndipo ife tinapemphera mbuye mulungu ife tikufuna kuti tidzamuone wombola ameneyo usiku wina ambuye anatiuza ife mumasomphenya kuti iwe udzabadwa ndipo iwe udzakhala wombolayo ife sitinali kuopa lamulo la mfumu ife sitimasamala kuti mfumu yanena chiyani komanso ife timadziwa kuti iwe wabadwa uli wombola tsopano mose Ife tinkadziwa kuti ife sitikanakwanitsa kukulera iwe moyenera. Tsopano kumbukirani, iwo anali atakhala kumeneko zaka 400 ali mu Egypto. Mukuona? Ndipo ife tinkafuna kuti tikupezere iwe chinthu choyenera, maphunziro oyenera, kuphunzitsidwa koyenera. Chotero ine ndinakutenga iwe ndipo ndinakakuyika iwe mukachombo kakang'ono ndi kukakuyandamitsa iwe mu Nairo. Bonzo dabwisa bwanji kuti mafunde anatenga kachombo kakang'ono ako ndi kupita nako kudusa mu mabango ndi mancheza. Ndipo anakakabweretsa iko uko mamayilosi kutali ndi kukafikitsa iko mpaka ku nyumba ya chifumu ya Farao. Kumene wawo mwana wankazi wa Farao amakhala kumene kunali malo ake osambira. Ndipo momwe kuti ine ndinadziwa kuti iye akanadzafuna mayi woti akakulele iwe. Ndipo mu masiku amenewo zoona iwo analibe mabotolo woti azimwamwitsira mwana, kotero iye ankayenera kuti akhale namwino woyamwitsa. Chotero ndipo Miriamu ine ndinamutumiza iye kumeneko, ndipo iye anakayima kumeneko. Ndipo iye anati, ine ndikudziwa kumene ine ndingakamupeze namwino woyamwitsa. Ndipo anabwera ndikudzanditenga ine. Ndipo Mose zitseko zonse zatsekeka. Wokondedwa, iwe uli usinkhu wa zaka 16 zakubadwa tsopano, ndipo iwe ndiwoti ukhala mwana wa mwamuna wa Farao. Kotsiku lina iwe udzakhala ombola amene ati adzawachotse anthu kuchokera kuno. Zokhumba za Mose zinayamba kukula. Ine ndiphunzira amayi, ine ndiphunzira chilichonse chimene ine ndingathe. Inu mukudziwa chimene ine nditi ndichite. Ine ndiphunzira momwe ine ndingakhalire munthu wa kunkhondo. Ndipo ine ndidzadziwa momwe ndingawadzachotsere anthu awa kuno. Ine ndidzakhala jeno wamkulu, bishop, nakuti ine ndidziwa momwe zimachitikira. Ndipo ine ndikachita zimenezo. Ine ndikatenga PhD yanga kapena LL. Ine ndikachita zimenezo. Monga abambo Chineke, ngati inu munayamba mwawerengapo mabuku ake, chabwino, iyeyo anali woti akawaombola achiprotestanti onse. Inu mukudziwa, ndipo iye anadzakhala chimenecho yekhayekha. Kotero wansembe wamkuluyu, zaka zapitazo, bambo Chineke, inu muyenera kuti mukapeze buku lake ndipo mukaliwerenge ilo. Iwo amamutchula iye bambo, iye ndi mʼbale Chineke. Basi, chimene izo zinali. Ife sitimamutcha munthu aliyense bambo monga choncho. Kotero ife tikupeza kuti ife iye anali woti akawerenga Baibulo kuti iye akapite uko ndi kukatsutsa chipembedzo cha chiprotestanti ndi kukachipanga chonse chikukhala chikatolika. Ndipo pamene iye anapita kuti akawerenge Baibulo, mzimu woyera unabwera pa iye, ndipo iye analandira mzimu woyera. Ndiyeno iye anadzakhala mmodzi wa iwo. Kotero ndiye zindikirani ichi kuti Mose analandira kuphunzitsidwa konse chifukwa iye ankadziwa. Iye anali wanzeru kwambiri, wophunzira kwambiri, waluntha kwambiri, mpaka palibe paliyense iye ankakhonza ngakhale kuwaphunzitsa Achiigupto. Mpaka iye ankakhonza kuwaphunzitsa owerenga maganizo awo. Iye ankakhonza kuwaphunzitsa mageneralo yomwe mphamvu za kunkhondo zinali. Iye anali munthu wopambana, ndipo anthu ankamuopa Mose chifukwa cha ukulu wake. Oh, kuphunzira koteroko mayi, iye anali bishop wamkulu, kapena mwina mwake monga papa. Iye anali munthu wamkulu, ndipo iye anali munthu wamphamvu, ndipo iye ankadziwa kuti iye anabadwa kuti adzachite izi. Ndipo anali ataphunzira ali ndi kukhumba kwakukulu kuti akachite zimenezo. Modzi monga lero, ine sindikunena kuti amuna amene akuphunzira mu masukulu awa, ine sindikunena kuti monga iwo ali kunja kuno kumadzulo tsopano, iwo akukamanga sukulu ya madola mamiliyoni 150 ya zaumulungu. Mukuona? Chipentekoste, sukulu ya madola mamiliyoni 150 kwa ine amenewo ayenera kukhala mamishonale akukalalikira. Mukuona? Koma chilichonsecho, kodi iwo amachita chiyani akatuluka kumeneko? Kodi iwo ndi chiyani? Gulu la mashasha. Modzi basi, ndiyeno ndi momwe iwo amatulukirako. Izo nthawi zonse zimatero, onse a iwo ndipo ndi mzere womwewo. Mukuona? Tsopano ife tikupeza kuti pamene Mose mukuphunzira kwake konseko, ndipo lero ndikuphunzitsidwa konseku mapanga mabishopu akulu ndi zina zotero, chikhumbo cha chikulu cha pamwamba, kodi ife tichita chiyani? Zokhumba zathu zikumafika basi monga chimene Mose anali. Mukuona? Mulungu iye asanamutenge munthuyo kuti akhale mdzanja lake, iye anachita kumuvula iye chikhumbo chake. Iye anamuvula iye kuphunzira kwake konseko. Iye anapita uko ndipo iye anakawombola. Iye anakamupha wa Chiigupto mmodzi. Ndipo pamene iye anatero, iye anakadzipeza kuti analakwitsa. Iye samayenera kuti achite zimenezo. Izo sizimayenera kukhala mwa njira imeneyo. Ndipo Mulungu anachita kumutengera iye kutchire kuchipululu. Malo achipululu. Inu mukuzindikira zokhala ngati za chilendo momwe anyamata awa amene Mulungu anali ndi uthenga wa kwa iwo. Iye amawatengera iwo kuchipululu. Iye anamutengera Paulo kuchipululu kuti akamuphunzitse, kuti akamuze iye chimene masomphenya onse akulu awa anali. Anapita naye kuchipululu. Anapita kuchipululu china chake. Ndipo iye anakakhala kumeneko kufikira Mulungu atamudziwisa kwathunthu choti akachite. Ndipo nthawi ya Mose, iye anamutengera iye kuchipululu. Anakamusunga iye kumeneko kwa zaka 40. Ndipo anamuvula iye za Mulungu zake zonse ndi chikhumbo chake. Oh, nthawi yakeyo ndiye amakhoza kuyang'ana mbuyo ndi kuona kulephera kwake. Ndipo momwe ife usiku uno tiyenera kuti tizichita chinthu chomwecho. Pamene ife tiona chokhumba chathu, tayang'anani pa misonkhano ya machiritso. Ndipo muone ngati Mulungu anachita china chake zaka pang'ono zapitazo choti wayamba kubwezeretsa machiritso kwa odwala ndi zina zotero. Aliyense bungwe lililonse, chifukwa chakuti izo sizinafike mu bungwe lawo, iwo anachita kukawatengera iwo mchiritsi. Ndipo kodi ife tachita chiyani? Tiyeni tiyang'ane pa izo mphindi chabe. Ife tachita chinthu chomwecho chimene Mose anachita. Ife tapita uko ndipo takayesera zolimba kuti tipukuse mtundu wina wacho zizwitsa. Ine ndikununkhiza matenda. Ine ndili ndi magazi mdzanja langa. Ndikupukusa chozizwitsa. Mukuona? Ndipo kodi ife tapeza chiyani? Amuna ena chifukwa cha kupsinjika kolimba uko agawanika ndipo akakhala zidakwa za nthawi zonse. Amanjenje. Ndipo zagwira mmalingaliro awo. Ndipo iwo abwerera njira yonse mbuyo achoka kudongosola kucholinga cha chipentekoste. Abwerera kuti azikapanga mabungwe ndi zinthu kachiwiri. Mukuona? Kodi ife tachita chiyani? Tamupha pafupifupi mu Igupto mmodzi ndi kulondola. Kwa ife tayesera, ife tazipanikiza, ife talipira, ife tafutikira, takhala utali wa usiku wonse mu misonkhano ya pemphero mpaka ife kusasa mawu. Ndikuyesera kuti tipukuse china chake ndi kuthira msuzi china chake ndi mitundu yonse iyi ya zinthu. Ndikudzazipeza kuti zonsezo ndi zolephera kwathunthu. Ife tikusowa kuti tibwerere kuchipululu kulondola. Inde bwana, misonkhano ya misasa ndi mavuto bwanji wasangogonjera. Ndicho chimene inu muyenera kuti muchite. Mukuona, mubwerere mbuyo ndipo mukagonjere bwanji. Ife tachita zinthu zomwezo zimene anazichita, chinthu chomwecho chimene Mose anachita. Izo sizimachita ubwino uliwonse. Zitatha zaka 40, iye anadzazipeza yekha wa ndende ku mawu a Mulungu. Kodi ife timayesera kuti tichite chiyani? Pamene mdaliso wa ukulu utulukira ndi maonetseredwa zinthu zonse zazikulu izi zimene Mulungu atiuza ife, momwe ife tiyenera kuti tibadwe kachiwiri. Momwe ife timalandirira mzimu woyera kubatizo mu dzina la Yesu Khristu ndi zinthu zonse izi apa. Inu mukuona anthu m'malo moti azikhala ku mawu amenewo. Kukhala pa goli kwa iwo, kodi iwo akuchita chiyani? Iwo akuyamba ndi mbalume za chipembedzo chawo kumene zimene zinali zolephera kale. Ndikuyesera kuti apukuse china chake kuti chizioneka ngati choonadi. Ine kuli bwino ndidulire pamenepo. Mukuona, ine ndikutsimikiza ndinu anzeru mokwanira kuti mukudziwa chimene ine ndikutanthauza. Mukuona, koma bwanji, taonani zimene izo zachita. Taganizani za zimenezo. Kodi ife tili ndi chiyani usiku uno? Koma fuko longo dzaza ndi anthu achibungwe amene akuakana malemba a Mulungu, amene akhoza kutcha moyo wa mzimu woyera kuti iwo unali kuwerenga maganizo, amene akhoza kuganiza zimenezo kuti zibwere mu tchalitchi chawo. Ndipo iwo sangakuloleza iwe kuti uwatchule mawu amodzi a mbewu ya serpent, chitetezero cha muyaya ndi zinthu zimene mzimu woyera waziulula ndi kuzitsimikizira kuti ndizo mawu. Ine ndinawatsutsa ndi kuwatsutsa kuti abwere ndi kudzazitsimikizira kwa ine kuti izo ndizolakwika. Kodi iwo ali ndi chiyani? Chintu chomwe chimene Lutera anali nacho onse ayiwo mgona namupha wa Chigupto. Atani chinali chiyani icho? Mwina mwake iye anamupanga munthu wina kuyamba kusiya kuba kapena mwina mwake kuti azikhalaona mtima kwa mkazi wake. Makodi inu munamupanga iye chiyani kwa izo membala wa mpingo? Bwerani ndipo mudzadja wina gulu lathu. Mukuona munthu akufa uno nkhauja chinali chinthu chokhacho chimene iye akanalozako zala zake zakupambana kwake za zaka 40 zakuphunzira wa Chigupto onunkha atagona pamenepo akuvunda ndiponso akufa. Umo ndimwe mwezi usiku uno chinthu chokhacho chimene ife tingathe kuchiloza kwa chitsitsimuso ichi chimene chawoloka chotchedwa chomwecho ndi gulu lonunkha la mamemba la mpingo amene sakudziwa zochuluka za Mulungu posa momwe mkafula angadziwire za walupanga wa Chigupto. Londola mpaka ukawawuza iwo zama wa Mulungu iwo amati ine sindimawakhulupirira iwo amati ine sindikusamala zimene iwo akunena ine sindimawakhulupirira iwo. Mukuona icho ndi chinthu choyipa kwambiri kuti tizilozerako mbuyo pa zipsinjo zonse ndikuvutika ndi chilichonse zomwe ife tili nazo. Mwina mwaka ife tikhoza kulozera kwa sukulu yayikulu koma iyo ndi akufa. Ife tikhoza kulozera kwa bungwe koma ilo ndi lakufa. Ilo likununkha zili ngati chinthu choyamba chimene ife tinachokako monga nkhumba kubwerera ku matope ake ndi galu ku masanzi ake amene ife tibwerera mbuyo wa Chigupto mmodzi wakufa. Zosakayikisa koma wina anati Mose chabwino kodi ulibenso kukhudzidwa ndi anthuwa iwe unayitanidwira ichi? Wina wake amene ankamudziwa Mose ankadziwa kuti iye anayitanidwa chimenecho ndipo sati iwe ulibe kukhudzidwa ndi anthuwa. Ayi bwana chabwino bwanji iwe sukupita uko makachita izi ndipo bwanji iwe sukubwera kuno kudzayesa izi ndipo nanga bwanji iwe sukupita ndi onse ayiwo? Mose anali alikunja uko akuvulidwa kufikira kuti iye anakhala ndi chomuchitikira pa chitsamba chonyeka amene chinanena mawu akuti ine ndine Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi Yakobo ndipo ine ndikukumbukira malonjezo anga ndipo ine ndabwera kuti ndidzawawombole iwo. Ine ndikukutuma iwe kuti ukachite zimenezo. Izo zinali zimenezo. Iye anawaona mawu osati chokhumba cha anthu amenazo khumba za anthu ndiye kodi iye anadzakhala chiyani? Iye sanafune kuti aziwaonanso Aigupto apanso. Iye sanafunenso kuti azikumanizana nacho chinthu ichi apanso ma iye anadzakhala wandende. Amen. Zaka 40 zakuthawa akumuvula komano iye anadzakhala wandende pa chitsamba chonyeka. Mose wamphamvu ali ndi luntha lonse. Baibulo limanena kuti Mose anali munthu wamphamvu mu mawu kapena mu ntchito uko mu Igupto. Koma taonani zimene wazau Mulungu wamphamvu anachita pamaso pa chitsamba chonyeka. Iye anangovomereza kusatha kwake. Mene iye anachiona cholinga chenicheni cha Mulungu, iye anavomereza kuti iye anali wosatha kuti akachite izo. Mabe iye anaphunzitsidwa mu zau Mulungu zonse zimene iwo akanatha kumupatsa iye. Anaphunzitsidwa mu sukulu yawo yapamwamba. Koma apobe iye akanakhoza kuchita chiyani pamene iye lawi la moto lija litapachikikapo pa chitsamba? Anati, ine sinditha nkomwe kulankhula naye iye. Ambuye ndine ndani kuti ndipiteko? Mukuona vula nsapato zako Mose, ine ndikufuna kuti ndilankhule ndi iwe. Uzivule wekha mpaka pansi ngakhale nsapato zako. Iwe wabwereranso pansi kachiwiri. Ine ndikufuna kuti ndilankhule ndi iwe. Samatha ngakhale kuti alankhule. Potsiriza wandende osankhidwa mneneli wosankhidwa chimodzimodzi monga Paulo uja anasankhidwa Mose anasankhidwa ombola ndiyeno potsiriza Mulungu anali naye munthu wake wosankhidwa wandende kwa iye. Oh, aleluya. Iye amakhoza kokha kuyenda pamene mawu a Mulungu amuyendetsa iye. Ndikati wandituma ine ndi ndani? Ine ndine. Kodi ine ndikachita motani? Ine ndikakhala ndi iwe. Inde Ambuye, monga inu mwanenera ndine pano. Koma kuti iye ndi wandende, iye akupita motsutsana ndi kaganizidwe kake kabwino. Tsopano iye anali ataphunzitsidwa kuti azilamulira nkhondo malupanga mmwamba kutembenukira kumanja. Anaphunzitsidwa kuti azipita magaleta onse ali mudongosolo mivi patsogolo menyani. Umo ndi momwe ati akalitengere ilo. Umo ndi momwe anaphunzitsidwira
Maia nati kodi ine ndika gwirisa ntchito chiyani? Nati uli ndi chiyani mdzanja lako?
Ndodo!
Mulungu amachita zinthu monyozeka kwambiri nthawi zina wamalingaliro wa munthu. Mukuona. Anali ndi ndodo mdzanja lake, ndevuzi kuzendera pansi, usinku wa zaka 80, mkazi wake ali pabulu, mwana atakhala pa ntchafu yake, mikono ya ing'ono ya kale yofoka ikuzendera pansi. Ndodo atangodzusa mutu wake, pakuti iye anali ndi pakuti atero Ambuye. Bwanji, iye potsiriza anali atazikika. Iye anali wandende. Ine ndizingosuntha pamene mawu akundisuntha ine. Ine ndizingolankhula pamene mawu akulankhula. Kodi ukupita kuti ine ndili ndikutuma kumodzi kukayima pamaso pa Farao ndikukamusonyeza iye ndi ndodo iyi kuti Mulungu wandituma ine. Amen. Kwachita chiyani zikakatha zimenezo? Iye akapereka chinthu chotsatiracho. Ine ndikakatha kuchita ichi. Ndi zimenezotu. Inu mwangotsala ndi chinthu chimodzi chokha kuti muchite stepe yoyamba usiku uno. Mugonjele mukhale wa ndende. Musaziganizire za inu eni kapena china chakenso. Mukhale wa ndende. Mose anadzakhala wa ndende. Navomereza kuti iye samatha nkulankhula komwe. Tsiriza pamene Mulungu anadzamugwira iye mdzanja lake. Pamene iye amangoyenda pamene Mulungu amuyendetsa iye. Amene, iye anamuza iye mawu, iye ankadziwa kuti iwo anali mawu, ndiye iye anadzipereka yekha ku mawu, ndipo mzimu woyera pamenepo, Mulungu anamumanga goli Mose kuchifuniro cha Mulungu. Ndicho chinthu chomwecho chimene iye anachita kwa Paulo, kulondola uko, iye anamumanga goli Paulo. Yuda wang'ono wa mphuno ya ngowe wachipongwe okhala ndi PhD ndi LLD zidalembedwa pali ponse pa iye. Maiye anati ine ndimusonyeza iye zomwe iye ati azimve kuwawa chifukwa cha mawu. Mukuona. Ndipo iye ndiyeno Paulo atakhala pamenepo ndipo akuwaona mawu ndikumaona kuti amene anali Yesu ndiye iye anakweza manja ake mmwamba ndipo anadzakhala wa goli kwa iye. Chikondi cha Mulungu chinamumanga iye goli kwa mawu. Iye akatengera dzina langa pamaso pa mitundu. Meneko iye anapita. Mose! Ine ndine Mulungu wa makolo ako. Ine ndine Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi wa Yakobo. Ine ndikukumbukira. Ine ndinawalonjeza iwo. Ndipo nthawi ya lonjezolo yayandikira. Kwa ine ndaona mazunza anthu anga, ine ndakumbukira lonjezo langa. Ndipo ine ndabwera kuti ndidzakumanga iwe goli. Inu mukudziwa chimene mawu ananena. Ine ndakumanga iwe goli kuti upite kumeneko. Ndakumanga goli ndi mphamvu kuti upite kumeneko ndi kukawombola anthu anga. Ndipo utenge ndodo imeneyo ili mdzanja lako ngati umboni. Chifukwa iwe waona choziziswa chikuchitidwa ndiyo. Basi monga Davide ali ndi legend. Mukuona. Anadzimanga goli yekha. Ndipo iye anapita kumeneko. Potsiriza, Mulungu anali ndi munthu amene anali womumvera iye. Anamangidwa goli kwa iye. Ndipo iye samatha kusuntha kufikira mawu a Mulungu atamusuntha iye. Ngati anthu atangochita zimenezo lero. Ndiye iye anali wandende wake. Wandende wa chikondi. Anamangidwa goli mu msinga za chikondi. Ndi Mulungu. Monga Paulo anamangidwa goli mu msinga za chikondi cha Mulungu. Modzi monga Paulo, awiri onsewo anaphunzitsidwa mwanjira yofanana. Mose anaphunzitsidwa inu mukudziwa kuti akawombole ana Israeli ndi mphamvu za kunkhondo. Paulo anaphunzitsidwa kuti akatulutse iwo kuchokera mmanja a Chiroma ndi kuwamasula iwo ndi mphamvu yake yaikulu ya chipembedzo mu dziko tsiku limenelo. Asukulu apamwamba akuphunzitsa. Ankakhala pansi pa Gamalieli. Ndipo awiri onsewo anapita ku chipululu. Anabwerera kwali amuna osinthika. Awiri onsewo anaona lawira moto. Ndipo awiri onsewo anali aneneli. Kulondola uko. Awiri onsewo aneneli. Ndipo iwo onse analankhulidwa ndi lawira moto. Kulondola ndende. Bwelera ombola. Ndiye awo apo. Anapita ku chipululu. Anasiya nyumba zawo ndipo anapita ku chipululu kuti akafufuze. Anawasiya anthu awo ndi chilichonse kuti akafufuze chifuniro cha Mulungu. Mukuona. Iwo anaphunzitsidwa mwanjira ina. Mulungu anawasinthira iwo ku ina. Ndipo iwo ankayenera kuti adzakhale amdende kwa thunthu kuti asamakachitenso mwanjira yomwe ankafuna kuti azikachitira. Koma akumakachita mwanjira imene Mulungu ankafuna kuti iwo azika chitira. Yali mweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kuti ife tili nawo maminiti 10 ena pamenepo kuti ndikwanitse izi. Ine mwansanga sanga ndifika kwa munthu wina. Ine ndikumuona wina patsogolo panga tsopano. Dzina lake Yosefe. Iye anali mwana wosankhidwa. Iye anali choyimira changwiro cha Yesu Kristu. Iye anabadwa ali mneneli. Iye anali mneneli nayenso. Kuona. Potsopano iye amakhoza kuona masomphenya. Ndipo pamene iye anali akadali mwana wang'ono, iye anaona masomphenya a iye mwini atakhala pa mpando wachifumu. Ndipo azibale ake akumulambira iye. Kuona. Koma penyani. Iye anadzakhala, iye anadzimva ngati kuti iye anali munthu wapamwamba. Kuona. Onse ayiwo. Koma kodi Mulungu anachita chiyani? Iye anachita chinthu chomwecho chimene iye anachita kwa onse ayiwo. Chifukwa Mose anali wombola, Paulo anali wombola, ndipo tsopano Yosefe anali wombola. Iye anawapulumutsa anthu ake kunjala. Kodi Mulungu anachita chiyani kwa iye? Anakamuyika iye mundende. Anakamuyika iye molunjika kundende. Inde bwana, kumbukirani iye anagulitsidwa ndi abale ake kwa wachigupto, ndipo iwo anakamugulitsa iye kwa Potifara, ndipo Potifara anamupatsa iye ufulu pang'ono, ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa zimenezo zinazachotsedwa kwa iye, ndipo apo iye anakakhala mundende, akulira, akulira, Mulungu amayenera kuti amuvule izo. Tsopano zindikirani, koma nthawi yonseyo ine ndikukhulupirira, iye mundende imeneyo. Iye amakhoza kukumbukira kuti masomphenya ananena kuti iye akanadzakhala pa mpando wachifumu ndipo abale ake anali woti azikamulambira iye chifukwa iye ankadziwa kuti mphatso yake ndi yochokera kwa Mulungu ndipo iye ankadziwa kuti izo zimayenera kuti zidzakwaniritsidwe ngati ife titati tazisunga izo m'malingaliro athu ndiponso mogwirizana ndi mawu a Mulungu kuti mu masiku omaliza ano iye akhala nawo mpingo iye akhala ndi anthu ndipo zinthu izi zimene iye analonjeza iye azichita izo iye anati iye akanadzazichita ndipo ife tikukhala mu nthawi imeneyo ife tili kumeneko iye akungoyesera kuti atitenge ife tikakhale a mndende enieni tsopano otsekeredwa mkati limodzi ndi iye inu munayimva nyimbo yakale ija yomwe inu mumayimba ndiyeno ine ndatsekeredwa mkati ndi Mulungu ine ndikufuna kuti nditsekeredwe mkati ndi Mulungu tsopano ndipamene ine ndinaganizira za izi kukhala utatsekeredwa mkati ndi Mulungu osati chinanso ndipo iwe nkumangosuntha pamene Mulungu akuti usunthe iwe nkumangochita pamene Mulungu akuti uchite mwaona ndiye kuti ndiwe wotsekeredwa mkati limodzi ndi Mulungu tsopano kumbukirani iye anali kuganiza iye nayenso anadzakhala wolephera kwa thunthu kwa iye mwini zonse zomwe iye ankazidziwa zonse zomwe iye ankazimvetsa ndi chilichonse iye anadzakhala wolephera kwa thunthu izo sizinagwire ntchito iye anadzayikidwa pansi pa chochitika chakuti panalibe aliyense akanamumvera iye iye anali wandende mukuona iye anayikidwa mu chikhalidwe chimene osakhulupirira sakanamukhulupirira kodi inu mukuona chimene ine ndikutanthauza utumiki wake unali wopanda mphamvu anthu anapotoloza mitu yawo iwo samakhala ndi chidwi kwa iye mundende kodi ndi chabwino chanji chimene utumiki wake ukanachita iye mwina amakhoza kuima pa zitsulo za ndende ndikumalalikira kwa iwo iwo amakhoza kumayenda akutsika nsewuwe mukuona koma iye anadzakhala wa ndende ndipo Mulungu anamusunga iye wa ndende kufikira gudumulo litagudubuzika molondola anati ndi ameneyu munthu wanga ulemelelo wolephera kwa thunthu potsiriza Mulungu anabwera kwa iye mu ndende monga Paulo monga ena onse ayiwo iye anabwera kwa iye ndipo iye anagwiritsa ntchito mphatso imene iye anamupatsa iye kuti ikamutulutse iye mmenemo ndiko kulondola iye anamuchotsako iye ku ndende yake kodi iye anachita chiyani mwansanga pamene iye anamuchotsa iye ku ndende iye anapatsidwa mphamvu ndi mfumu mfumu yake yomwe iye ankakhala pambali pake yemwe anali pansi pake iye anabweretsedwa kuchokera ku nyumba ya ndende ndipo anapatsidwa mphamvu mpaka chilichonse chimene iye amanena chimayenera kuchitika amen ndende yake mosalekeza iye ankakumbukira iye anabadwa kwa cholinga Iye anali woti adzakhala pafupi ndi mfumu. Ena onse a iwo anali woti adzagwaditsa bondo kwa iye. Masomphenya ake ankamuuza iye chomwecho. Amen. Koma masomphenya ake asanakwaniritsidwe kwa thunthu, iye anali atakhala wa ndende. Amen. Ndipo kenako iye anadzakhala olamulira. Ndipo pamene iye anabwera kuchokera ku nyumba ya ndende ndi kudzakhala wa ndende wa mawu a Mulungu. Kuti iye amakhoza kulankhula kokha zimene Mulungu wayika mkamwa mwake kuti azinene. Pamenepo Mulungu amayenda kudzera mwa iye. Zindikirani kuti Mose anali nazo mphamvu zokhoza kuwamanga akalonga a Farao komwe iye angafunire. Ngati inu mudzanena kwa phiri ili suntha. Iye anali nazo mphamvu zokhoza kuwamanga akalonga a Farao. Iwo anali madikoni kapena oyang'anira kapena iwowo ndi oyimira aboma kapena chilichonse chimene iwo anali. Iye akati ine ndikukumangani inu ndipo iwo amakhala atamangidwa. Zinali zimenezo izo. Iye amakhoza kuchita zimenezo mwa mawu ake omwe momwe iye zingamusangalatsire. Amen. Ulemerero kwa Mulungu. Oh, ine ndangotsala ndi maminiti atatu owonjezera kotero ine ndisunge mawu anga. Tsopano ife tikupeza kuti iye anadzakhala wa ndende kwa Mulungu kuchokera kwa wa ndende wa mdziko kuchokera Paulo chimodzimodzinso ndipo Mose mwa njira yomweyo kuchokera kwa wa ndende wa maganizo ake tikakhala wa ndende wa Mulungu. Ndipo pamene iye anatuluka iye anali ndi mphamvu ya Mulungu. Ndipo pamene iye anadzakhala Paulo pamene kuganiza kwa kale kwa Mose iye anadzipereka izo ndipo anavulidwa izo. Iye anadzakhala wa ndende kwa mawu a Khristu. Amakhoza kokha kusuntha pamene inu mukuti Khristu. Iye anachiyesa chitonzo cha Khristu chuma chochuluka kuposa icho cha Igupto. Kotero iye anali wa ndende kwa Khristu chimodzimodzi monga Paulo analili. Kumbukirani atatu onse a iwo anali aneneli mukuona. Ndipo iwo ankayenera kuti avulidwe kuganiza kwawoko ndicho linga chakuti adzakhale a ndende kwa chifuniro ndi njira za Mulungu. Ndiye ife tikukumbukira tsopano kuti iye anali ndi mphamvu zokhoza kumanga. Iyeyo akalankhula. Iye anali ndi mphamvu zomasula. Iyeyo akalankhula. Iye amakhoza kunena kuti ine ndakumasula iwe mu dzina la mfumu yanga. Amen. Farao anamupanga Yosefe kukhala mwana wake. Khristu akuwapanga a ndende ake achikondi kukhala ana ake. Ndipo iye akuwapatsa iwo mphamvu chinthu chomwecho chimene iye anali nacho. Yohane Oyera 14:12. Iye amene akhulupirira pa ine, onani, ntchito zimene ine ndikuzichita nayenso azidzazichita. Ngakhale zochuluka kuposa izi azidzazichita. Tsopano wa ndende wa chikondi cha Khristu akudzapatsidwa mphamvu ndi mfumu yake yemwe ali Khristu. Amen. Ndipo indetu ine ndinena ndi inu ngati inu mudzanena kwa phiri ili suntha ndipo osakayika mu mtima mwanu koma kukhulupirira kuti zimene inu mwazinena zidzachitika inu mudzalandira zimene inu mwazinenazo. Ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga akakhala mwa inu ngati inu muli pa goli kwa ine chifukwa iye ndi mawu ake ali zofanana. Pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi Mulungu. Mawu anadzasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ngati inu mukhala mwa ine osati umu apa ndi apo mukakhala mwa ine ndipo mawu anga mwa inu mupemphe chimene inu mukufuna kamena munene chimene inu mukufuna icho chidzachitidwa kwa inu. Iye anali nazo mphamvu. Zindikirani iye asanatuluke iye ankayenera kuti atulutsidwe ndi kumetedwa. Zinthu pang'ono zimayenera kuti zimetedwe iye asanati akakomane ndi mfumu yake. Mukuona? Oh, Mulungu nthawi zina amawatengera anthu ake kunja monga choncho ndipo amakawameta zofuna zawo zapang'ono kukawasonyeza iwo kuti iwo sangathe basi kuchita zimene iwo akufuna kuti achite. Inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza. Iwo siali. Iwo samakhala pa ufulu kuti azichita zimene iwo akufuna kuti achite. Iwo asanafike pokhala ndi mphamvu ya thunthu ndi kudzakhala kapolo wa chikondi kwa Khristu. Iwo amayenera kuti ametedwe ndipo kenako aperekedwe. Nthawi zina iye amawatengera iwo ku chipululu kuti akachite zimenezo kuti akawamete iwo ndipo akatero amawatulutsako iwo iye wodzozedwayo kuti akakwaniritse cholinga chimene iye anawadzozera kuti iwo adzakhale. Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Abale, Ife tili pa mapeto a nthawi. Kumbukirani nthawi zina zonse. Zimene iye amachita. Iye nthawi zonse amenena kuti amutenge munthu ndi kudzamupanga iye wandende kwa iye. Amazisiya zake zomwe. Iye amachita kuzisiya zonse zomwe iye ankazidziwa. Amaiwala zophunzitsidwa zake zonse. Chilichonse ndicholinga chakuti akadziwa chifuniro cha Mulungu. Ndi kukamutsatira Mulungu. Yesu amatha kutsatira chilichonse chimene munthu akuchita ndi Mulungu nthawi yomweyo. Ndizotsutsana china kwa chinzake. Iwe sungamapite kumawa ndi kumadzulo pa nthawi yomweyo. Iwe sungamapite kumanja ndi kumanzere pa nthawi yomweyo. Iwe sungamachite chabwino ndi choipa pa nthawi imodzi. Iwe sungamamutsatire munthu ndi Mulungu pa nthawi imodzi. Ayi bwana, iwe mwina ukutsatira Mulungu kapena ukutsatira munthu. Sobano ndiye, ngati iwe ukutsatira Mulungu, ndipo wadzipereka wekha kwa Mulungu, ndiye iwe umadzakhala wandende kwa Mulungu ameneyo, kwa mawu ameneyo, kwa chifuniro chimenecho. Zilibe kanthu zimene china chilichonse chikunena, iwe umadzakhala wandende kwa iwo. Mvetserani, ife tili pa mapeto a nthawi. Ndipo ine ndinganene izi ndi ulemu ndi kulemekeza. Pamene maminiti otsiriza angapo akudutsa. Taonani! Chimene Mulungu mwakuganiza kwanga, ati adzachite, ndipo ayenera kuchita, ndipo adzachita mutsiku lomaliza ili, ndikuti apeze chida chokololera, iyenera kuti apeze chida, kuti akapunthire padwale. Mulimi aliyense, pamene iye akupita kuti akakolole, iye amayenera kuti akhale ndi chida choti akachitire zimenezo. Ndithudi iye amayenera kukhala ndi chikwakwa chakuthwa, kapena china chake, chida china chake. Kuti akamwetere mbeuzo, ndipo zokolola zacha. Mulungu, mutitengere ife mdzanja lanu. Mutipanga ife antchito wa munsinga ya chikondi chanu. Mutigwiritse ife ntchito ngati chida, kuti tikabweretse kuzindikira kwa dziko lapansi lochimwa lotembereredwa ili, limene ife tili kukhalamo lero. Kuti Yesu Kristu aliye mweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kwa ine mwini, Mulungu mundilole ine ndikhale wa ndende. Ngati abale anga onse andikana ine, ngati azinzanga onse andikana ine, ine ndikufuna kuti ndikhale wa ndende wa Yesu Kristu ndi mawu ake. Kuti ine ndikakhoze kukhala wa goli kwa mawu ake, mwanzi moera. Kuti ndikawone mzimu woyera kukuwapanga mawa Mulungu kumatsimikiziridwa mwa zinthu zomwezo zimene iye anati zikanadzachitidwa. Ine ndikufuna kuti ndikhale wa ndende wa Yesu Kristu. Tiye ndipemphere. Ine ndikudabwa usiku uno ndi mitu yathu yowera mitsidwa ngati chikhumbo chija chimene ife tili nacho chakukhala china chake kapena mwina mwake cha china chake chimene ife tingathe kuchiganizira kaya ndi chinthu chodzikonda. Ndikudabwa ngati ife sitingathe kungokhala ngati tachika icho pambali. Ine ndikudabwa ngati nyamata wina pano usiku uno akuyang'anayang'ana ndi kuti ine ndidzakhala pamene ine nditi ndidzakule, ine ndidzakhala chinthu chakuti chakuti. Ndikudabwa ngati iwe ukukhoza kumvelera chifuniro cha Mulungu chikuyenda mmoyo wako ndi kuti ayi ayi ine zokhumba zanga zatayika tsopano. Masiku pang'ono apitawa mzimu woyera wakhala ukulankhula ndi ine. Ine ndikufuna kuti ndizipereke ndekha kwa Mulungu kuti ndikakhale chida chopunthira cha tsiku lomaliza lino. Mtsikana wina wang'ono amene angakhale ndi zikhumbo zadona wakhalidwe labwino. Kapena mwina mwake kangenge kokongola kakang'ono. Kapena mwina mwake tsiku lina kudzapanga Hollywood ngati ntchito yanu. Ine ndikudabwa ngati inu simukulolera tsopano kuti mupereke chokhumba chanu pamaso pa Mulungu ndi mawu ake. Kumva kuitana kwa Mulungu mu moyo wanu omwe. Mulungu akudziwa yemwe inu muli. Ine ndikudabwa ngati pangakhale mtumiki pafupi kapena wantchito. Wantchito kina kwake mu chalichi. Ine ndimangobwera muno apo ndi apo. Ine sindikudziwa theka limodzi la atatu la anthu amene akhala pano usikuno. Koma ine apang'ono kwanena mdzanja wa pano. Ine ndikudabwa ngati pangakhale munthu oteloyo amene mungakhale ololera kunena kuti ine sindikusamala zimene aliyense akunena. Ndine kapolo wa Mulungu tsopano. Ine ndikukalalikira mawu ake muli monse. Ine sindikusamala kuti bungwe langa lindikana ine. Ine ndikhala nawobe mawu amenewo. Ine ndikachita zimenezo. Chifuniro changa ndi chifuniro cha Mulungu. Chifuniro cha Mulungu ndi chifuniro changa. Ine ndikupita kukakhala wa ndende kwa Yesu Kristu. Mwachisomo chake ndi thandizo, ine ndikachita zimenezo. Taganizani za zimenezo. Pamene ife taweramitsa mitu yathu. Ndiangati ali ndi chikhumbo chimenecho usiku uno. kodi mungakweze zanja lanu ndichanganso inenso ine ndikupereka zonse ndimitu yathu yowera mitsidwa tsopano mwachifatse tsopano pamene inu mukulingalira zimenezo tsopano pamene inu mukupemphera ndipereka zonse ndipereka zonse zonse kwa inu kumutsi wanga odala ndipereka zonse ndipereka kodi inu mukutanthauza kwenikweni zimenezo ine ndikufuna kuti ndikhale wa ndende ine munditenge ine ambuye munditengere ine ku nyumba ya owumba usiku uno mukangondiswako ine yense ndipo mukandiumbenso ine kachiwiri mpaka pansi kwa inu mpulumutsi wanga odala ndipereka zonse atati akumwamba pamene nyimboyo ikupitirira kumaimba ine ndinaganiza kuti ndichaphindu kwambiri pa nthawi ino kuti ine ndidukizire pa nyimboyo ndikulankhula ndi inu mphindi chabe pamene anthu akulingalira ine ndipereka zonse atate mulole ife tikachite ichi ngati kuti uwu ndi mwayi wathu womaliza woti tichitire izi mutilole ife tibwere ndikuona mtima tibwere pa gome la ambuye monga momwe zinalili ndi zovala zochapidwa mioyo yochapidwa zifuniro zochapidwa zokhumba zochapidwa kuti tikadzipereke tokha ndikumulola mulungu kuti atenge mawu ake kutimanga goli ife limodzi ndi iwo mawu a mulungu ndipo mulole mzimu woyera utitenge ife tsopano pamene ife tikumva kulira kwa joko wozungulira mitima yathu kuyambira usiku uno ine ndizikutengani inu pa mawu anu tsopano musamaganize mwakuganiza kwanukwanu muziganiza malingaliro anga muziganiza chifuniro changa ine ndizikutsogolerani inu mulungu mupereke kuti chikakhale choti chitikira kwa mmodzi aliyense wa ife anyamata awa amene akhala pano mwamuna ndi mkazake ndipo ena abwera kuti adzakhale mwamuna ndi mkazake pali anthu achikulire akhala pano amene ali atumiki akhala ali pa msewuwu ndipo ambuye pano pali mbale Neville ine ife tikukwera pamwamba pa makwerero masiku athu akuchepera-chepera tsopano masitepe athu akupangidwa kukhala osamalitsa kwambiri kuposa momwe ife tinkawapangira iwo ife tikumasamalitsa pamene ife tikupondapo ife sitili ojayira mapondedwe kulankhula mwachithupi monga ife tinkachitira nthawi ina koma ambuye pamene ife tikuona moyo wachivundu uwo ukuzilala ndipo palibe amasitepe athu amene amakhala ojayira popanda inu kutigwira dzanja tsopano mulungu mutitenge ife kodi mutero inu mutenge mitima yathu ndi kufuna kwathu zikhale mdzanja lanu lomwe ndipo mutilole ife tikakhale andende usiku uno kwa mawu kwa khristu mulole ife tikakhale mioyo ya umulungu kuno mulole akazi awa atsikana awa anyamata achichepere awa anyamata ndi atsikana apereke moyo wawo ambuye ndipo mulole chokhumba chawo chidzakhale chokhumba chakuti azikamutumikira Yesu Khristu ndipo mutilole ife tisanduke andende achisomo chake cha umulungu ndi chifuniro perekani izi ambuye ndizo zonse zimene ine ndimadziwa kuzichita ambuye mawu osweka-sweka pang'ono awa ndipo ine ndikudalira kuti inu muwayika iwo pamodzi molondola chifukwa mukutentha muno ndipo anthu akufuna kuti amvetsere koma mwatentha kwenikweni ndipo ambiri ayenera kuti azipita kwawo ndipo akapite ku ntchito molawirira koma mulole mbewu zimenezo zikangogwera mu mtima wawo wa ndende apite ku nyumba ndipo akanene kwa mkazi wawo pamene iwo asanakonzeke kuti agwade ndi kupemphera madzulo ano kapena usiku uno pambali pa bedi akayang'anizane wina kwa mzake ndikuti okondedwa nanga bwanji zimenezo usiku uno kodi ife takhalade andende kwa khristu ndi chifuniro chake kapena kodi ife tikugwirira ntchito chifuniro chathu chomwe mulole anyamata ndi atsikana paliponsepo makamaka iwo amene amva uthenga usiku uno adzifunse okha funso lomwelomwelo kodi ndine ololera kuti ndikhale wa ndende kusiya moyo wanga omwe Iye amene aupulumutsa moyo wake adzautaya iwo. Iye amene ati adzautaye moyo wake chifukwa cha ine adzaupeza iwo. Atate ife tikudziwa kuti izo ndi kukhala wa ndende wa inu. Kutaya zokhumba zathu zomwe ndi zofuna zathu zomwe kuti tikapeze zanu. Ikatero ife tidzakhala nawo moyo wa muyaya. Perekani za Ambuye. Chinthu chokhacho chimene ine ndikuchidziwa ndikuzipereka izo tsopano mdzanja lanu. Ndipo mulole izo zikakhale zobereka zipatso ndi kubweretsa zida zazikulu zokololera kwa tsiku lomaliza. Amuna ndi akazi, anyamata ndi atsikana, kuzipereka kwa chifuniro cha thunthu cha Mulungu ndi kudzakhala ndende ya Yesu Khristu kwa chikondi chake. Momangidwa ndi zingwe za chikondi cha Mulungu kwa Khristu, ife tikupempha izi mu dzina lake. Ipeleka zonse. Tienti mirire. Ipeleka zonse. Zonse kwa inu wanga. Tienti ngonena zimenezo apanso. Ndimaso ato tsekedwa. Ndimanja ato mwamba. Ipeleka zonse. Ipeleka zonse. Zonse kwa inu mpulumutsi wodala. Ipeleka zonse. Sopano ngati ife tingaweramitse mitu yathu ndipo nyimbo yobalalikira isinaimbidwe ya tenga dzina la Yesu ndiwe. Ine ndifunsa kuti mbale uyu apa, ine ndaiwala dzina lake. Mulungu amene anachitira umboni za masomphenya andima ukubwerapo, amene anachiritsidwa. Ndipo kumbukirani, atayangana mbuyo chophimbacho chinali chitapita. Chikhulupiriro chake chinachita zimenezo. Inu mutibalalitse ife mupemphero. Kodi mutero inu mbale ndi kupempha madalitso a Mulungu pa ife.